Just a little late. Someone was violent, very violent, and I just had to go at that time because they were very, very bad. And drove all the way from Michigan. And the sheriff had called and so forth. They were very, very bad. Now, that's going to be all right. Everything's under control, so that's fine.
Amen.
When the Lord comes in, everything's under control then, isn't it? Oh, he is so good. To think of his goodness and his mercy, of what he means to us, and how precious is his praises. Well, we tried to start saying that we would take the first three chapters of the book of Ephesians. I think we got the first three words or the first three something there. We didn't get very far. But maybe tonight we can venture along a little further. Now, I want to say that I am not a Bible student by a long ways, and a long ways from being a theologian, but I love the Lord, and I love to serve Him, and someone just emergency said just before we go on now, a little girl in the hospital in Loveland, all the best specialists has given her up. She's dying now. And asked requests for this child. As Christians, it's our duty to bow our heads now for prayer.
Amen.
Our gracious Lord, it's not only our duty, but it is our privilege. And it is our desire.
Kutila lekonta mikamito Yesu munobushiku ngolukuta ngebumba iliyabaitwa abantu abachetekela pano munobushiku kusambirisha ichebo chenu kutubika muchifulo chesu mumubiri kulya uko twabela abiri uko twingabomba abayikatana chapa monge flundwa ifya mubiri wa kwa Kristu.
And now it is called upon us.
Kabiri nomba twaitwa ukuya ililine kulilesa kabiri chilaumo muri fe bashifwe tuntun kanyachiria ngacha kutila ulya ali umwana wesu umwana kashumu nono ifyo imitima Yesu ingabirima nokumfwa obubi mukati kesu. Kabiri kuti twabirisha kuma chali chibwangu bwangu kukwata mapepo. Kabiri umutima wakwatata umo ulebirima okukalipwa chikulu lekenu ulio muntu mukalamba wampashi wa mshilo esefye liline nomba umutima paulyatata mye nipo okutushika konse okunono nokukalipwa okuli konse. Kabiri lekeni ena elishibe okutila imwe mulilesa. Kabiri takwaba ubulwele ubingemenina muchinso chenu ilio mulimo wenu wabulesa babombwa nolukuta lwenu. Kabiri abantu benu. Kabiri mumulungonse ifwe okupepa ukutula pa mulungu wafumako na leto ntonkanya pali ishinshira ate moyo musango wama pepo.
We do not have very much
of a chance of each kalambanga nshi ngefyo chingamoneka kuisonde lelo akachisukushilo akanono kale paya iliyo kaikatwa muminwe ya chitetekelo mwe shikulu beke na mapepo Yesu ya bombe ukutila imfwa kulia ilelebela pali ulio mwana. Kabiri lekeni yena ifwanta ulwe imfimfi ile talukapo ukufuma kumbali yabusanshi yakaliaka mwana kaliakanya atemwa umwana akamkashana kanono. Kabiri lekeni ulubuto ulukalamba ulwachinso chakwalesa lubalikile palikena lekeni kafume mulichilia chipatala umwana omutuntulu lesa twalishibwa okutiila okuchiluka fye omumana abatemwikwa besu balelolela kabiri chena chabukata lelo twalitemwa abatemwikwa besu abanono. Kabiri tulepe bashikulu okutiila kubukata bwenu okutiila mwalasunga obumi bwakalyaka mwana ife ngolukuta lwenu waeba ulaire mfano kusosa imeni na ashiriri uko iwete kutusende uli omwana bantu tulelombela obumi bwakwe obufumu bwakwa lesa eleni ifipintu shikulu ukuyafya kutonta kutushirwa iliyo tuleyatuma mwishi na yakwa Yesu Kristu kapususha wesu amen. Vushe tuleche tekela.
I don't know what
chishive ifyo ninga chitanga nshali umwina Kristu. Tekuti ntemwe okuikala na kabiri. Kakwaba nangu chimo ichakubela ponobumi. Kanofyo kulenga bambi ukupususiwa echa wamishapo icho na ishiva. Nomba munobushiku lefwa ya tutampethi okubwekila kunu mapanono esambilo Yesu ilio tuatendeke. Kabiri na alaisho kubelenga bantu ichipandwa chonse. Nga kutina chita munobushiku eicho pamulunguru chelo kesa chita nalimo okulilechamo imikuibiri. Pamulunguru chelo nobu shiku, ngachiri achilife wino, kweisha ukuletamo ubu butantiko, ubu ndefaya ulukuta ukumona, uwe chintu itabukata, ukusange chifulo chenu. Kabili tapali nangumo, uingachita ichiri chonse, kanofie mwaishiva wino wino ifyo mulechita. Angacha kutila malea uku, ukukwata ukutumbulwa. Kabiri kwali Dr. Mulumendo, yo wafu mafie kuisikulu, uyo winga, tata lido kutumbula po nakalia. Lelo nomba ali Mulumendo kabiri waemba, kabiri mishishisha kwe shali sakuilwe wino nganshi, kabiri alifwele wino sana obusaka na fionsefye, kabiri atile nino na imiele, kabiri ninjipika ifibombelo fionsene fintu, lelo kutumwa kuate myumfile imo ya ibela inono paluachiria. Kutina temu wakukwata dokta uwakale uyo wapitamo muli kulio kutumbulwa inshitaishingi ilio nshila ya mkutumbulwa. Ine ndefwa ya kuishiba umuntu umo te wafu mafie kusikulu ndefwa ya umuntu umo uwakwata kuishiba kumo. Kabiri uwaishibisha sana umo uona ishiba uwakuita munobushiku imupashu wa mshilo. Ena nishinganga mkalamba wakwalesa kabiri kasambilisha mkalamba. Kabiri, gokuwekesha kwembila yandi munobushiku, ichiri ukufuma kumbila ya pamulungu. Ukutila chena nichi, bali kene Samuele uwari nechevo cha kwa shikulu, nokusumina Sauli, umwana wakwa Kish. Kabiri ba kene Samuele, uyo waimine kompashi wa mshilo, bantu ena alelanda fiengefyo mupashi wale mutunguru la ukulanda. Kabiri ilio ena aishile webukisha kulichena atile ibukisheni chata la kutosa pwechi ntunangu chimo kulimwe mwishina lia kwa shikuru nilo icho shikuru alengele chifikiri chiwe. Nangula nalitala kwenda misango ya vipa kuntanshienu. Kabiri tapali nangumo uinga njeva ula palubembu. Kepyo Yesu asosele nani uinga njeva ula palubembu mwamona. Kabiri ali sosele na kabiri ukutila. Shai sakuli mweno kumilombe ndalama kabiri na fimbipo. Chase ndapo nangu chimo kuli mwe. Ilo fionse ifyo naso safiaba ifya kubusuma wenu. Ifyo naleta ukusuma ukanuaka kwa shikulu. Kabiri abantu bonse bale pelobu nteshile chishinka. Fionse fiachine lelo na lioline tulefwaya kukwate mfumu. Tulefwaya ukubafie ngaba shala. Aba ilisonde. Nomba munobushiku, amalembo Yesu yale ya kanye buku lia wena Efesi, e buku lia kwa Yoshua lia chipingo chipia. Ila kanya nokubikwa mubu chantiko kuli avo aba chimfia. Nomba chilife kubwekila kunuma, pama minita ya nono kukusende chifulo. Iliyo tatula tampu wa kubirenga kutendeka na vesi ya
3.
Nomba tulesanga pamulungu mubushiku wafumako kutila i lesa muchipingo chakale alipele Israele ubulayo wampanga yakutushishamo bantu baishile babatandashi kabiri abalebeshi kabiri bali mumpanga ishali yabo kirilesa alilaile kupitila muli Abrahamu kutila kekala alabutiashi bakwe bakekala imyaka imyanda ine mubantu bambi bambi kabiri nokuchushiwa lelo kukuboko kwa maka akesa bafumya kuya mumpanga isuma iyo yale fumfumuna omukaka nobuchi.
And now when the time of the promise drew nigh, God
kabiri nomba iyo inshitayabulayo yapaleme lesa ali mishe omoko baleta kuli ilie mpanga mibanga mwivumba munokushiku uli ali nani uyo waishiba uli ali ni nani.
Mose
moneni ichine ichipasho ichituntulu ichine ichaulia umo uwesu uyo wapelwe kulifwe kutuleta kumpanga ya bulayo Kristu. Nomba tuwalikuwa tobulayo bantu bulayo wesu kutusha ukwavu mupashi ilio ukwavu kwali ukutusha kwa kumubiri kabiri eito bala isa kumpanga ukobenga sokuti iyi ni mpanga Yesu katulina kabiri abalebeshi natu ikala panshi iyi ni mpanga Yesu kabiri kuno natukwata okutusha tulino kubyala inyanje Yesu amabala ya myanga Yesu kabiri tulino kulya kufuma mumabala ya myanga Yesu kabiri iliyo tukafumapo tukafisha kubana besu owe ifyo tuingaya mukatika chena amafunde ya kupyana nga Naomi na Ruti Boaz okuleta byonse filya ifyo munyina Mwisrael, isiyo kutila lingile, ichintu chili chonse, icho alupishe, chilingile okulubulwa kuwalupwa. Owe, ifyo chawama, kutichasende milungu, ne milungu, ne milungu, ne milungu, te kutitufumeko paliche chipandwa, ukuya kulichena. Kutuwa vika baibele yonse, munomu inekye, ukatifieka ichi chipandwa chimo. Kabili owe, nalitemafye okusoma yena. Walesenda yena nokulisenda umwaka na chika kabiri ukwavulo kushebuku ukubafye nalyo nomba lelo chali chintu chikalamba sana kutila icha kupyanina ifyo chali kutila icha kupyanina mumpanga ukutila chakulinango umbi kanofye wa mulupwa ewinga lobula chili icha kupyanina. Nomba leke nifye ndete po akachishi bilwa kanono pano eko na kumisheko munshita ya ushikubumbi kuli mwe wanatifyashi. Anga muno aba pepelapo aba temwe kwa benu aba aluba. Chisuma mwachimone chona kabili mwamona itabu piani chenu mwamona. Paulo aibele umwina Roma atile tetekela shikuru Yesu Kristu elio kapusuka iwe na wanganda yove na mkuwate chetekelo chalinga chakuli mwe mwebene kukupusushua wateni chetekelo chalinga temulandu ifyo ulio mulumendo ali mumusango wabipa atemwa ulio mkashanali waka pusushua ifyo fine lesa mwishla imbi ngalino kubasenda mikobu seneme ukulala muria mchipatala ukulafwa waka pusushua lesa ali chilaya chakupiani nina owe kabili baka bakulia efe saya sosele kabili nababu fiashi babo pamona bo nabaka chene nangukona ulamulupili wandi monso uluwa mshilo efe wa sosaye oba owe ni mkwata ichifuro chinono ndesu vila icho ningesa kwa munobu shiku chakuli imwe evili mafie mumutima wandi uwa chiria uwe kila kuli chiria enomba na tutuwali vile. Yena abushe mwali mwana Mose kulia kabomba wafesha mano mkalamba wale tere Israelo kulia mumpanga kabili nokubaleta kulia kumpanga ya bulayo lelo tabikire itakupiani na chabo kulibena kaba pele itakupiani chabo alibatungu ile kumpanga elo Yoshua akenye mpanga kubantu nisho chishinka kabiri Kristu alileta olukutakulya kuchifulo uko ichikwatwa chabo chapelwe kulibena chapelwe kulibena ukwabuka kye Yordani lelo umupashi wa mshilo eulia umo utantika olukuta mubutantiko Yoshua walelo alabiko olukuta munshila mubutantiko lwaluko kupela kulichila umo ifya bupe njende ichufulo kabiri mwene eshiwe lya kwalesa ilandila ukupitila mumuntu wa mukati kwa Kristu apususha umupashi wa mshilo nomba mwishe mle umfaifingi fya yena nomba tuleisa mulia mwibuku lya vena efese nomba umusango mwine mwene alevika mchipulo chaluko ulukuta ukobabela nomba Yoshua ababikile mumpanga ya chifyalilwa nomba mupashi wa mshilo levika ulukuta mchipulo chaluko mumpanga ukutila vena mchipulo ito babamo itakupiani nina chabo naombe chintu chantanshi icho wale valila popano alele mbila inkalata yakwe Paulo icho tualasanga panu maya kashita ukutila yonse inkama yali sokolwele kuliwene temu seminario tefya kwa kasambilisha ifya mulesa nangumo lelo chali ukusokololo wabulesa kwampashi wa mshilo kuolesa apele Paulo ukuishi wakutila inkama ya kwalesa atile nyo yafishiwe kutula ilio mkula wesonde taula lengwa kabili yali sokolwelwe kuliena kumupashi wa mshilo ili umupashi wa mshilo pakati kabantu mwale vika chila wa mumukutantiko ukubiko lukuta mchifulo nombe chintu chantashi Paulo walete ndekela popano peno kwe wabantu. Ukubula fion sefi. Imukisheni ichi chakulukuta. Chewa kunse chava ni nkama mapinda kuliena. Takatale kumfwa. Chachiluka pamulu wa mtu wakwe. Ena teshi bapo nangu chimo paluwa chena. Gechintu chimo. Hello kulukuta. Muchi, muchidi mwe, kusikarela, kukushikarandwa. Chishininkisho, ichapalwa. Inanga, ya mweo. Isu miloli Yesu, neshintililo. Ena chidi mwe, kichakale. Owe chena efinti fionse, ifyawe fisuma. Antu imimune sonde fika pita, lelo itepo chakwalesa, na chakatale kupita. Lelo muntu kunse kakenani, kaishi bapona nguchimo paluwa chena, achiri ale lulumba. Chekusoso kutila che muntu musuma, chile sosa chiria. Chile soso kutila muntu uli nangu, mwigupti te muntu musuma. Lelo ena, paka ena aisa, muri chichikwatwa. Kabiri chikwatwa chilia ugulayo mwapelwe kulukuta tempanga ya chifyalirwa lelo impanga ya umupashi antu tuli mushima pepo kwa mukumu inko ya mshilo kanshi muri umu mushima pepo kwa mukumu inko ya mshilo abantu abayibela abaitwa abasalwa abasontwa ababikwa kumbali yena isonde lyonse intu lyafwa kunse kabiri tulatungololwa nomupashe abana baume abana banakashi bakwalesa batungululwa nomupashe wakwalesa tekumuntu lelo kumupashe onse muchite mwiko ichintu chonse chakolonga ni kwa nomba. Ichitari eshi wako kusambilishi wapo inchita ishingi. Kabiri teka kutushika ifyo waka sambili la wafya vule saba kalamba. Vali fika muliche na omwashika sana ukuchila ifyo ni ingachita. Elo ichintu ichonde fwayo kwesho kuleta kuli mwenichi. Ukutila umuntu uli muli Kristu na mpashi wa mshiro. kutyashipikisha n'omuntu iliyo alupyanya kukutekanya kukufuuka kushipikisha alabu omusuma mwaitefya mwachishinka mwaisiswa na mupashi taluka yonse chimo chine ena muntu waibela temuntu byoyo bimo twali ukwete gatwabirikisha twali ukwete ifwe ba Methodist owe iliyo twabirikishe twali mumpanga ya chisuma ya chibite bwino nali chetekela muri chiria na ine eliyo ba Pentecosto bali shile kulandira mundimi bena bali ukwete kila muntu walandire mundimi ali ukwete nali chetekela chiria na ine leo nalyo line twaisire sango kutira bengi taba ukwete nakalya mulemona mwamona nomba ena bali ife nomba tuleisa kuli inkama yafi kwa ikalamba yonyali yafi kwa ilio mkula weso ndeta ula lengwa kabili nomba ile sokololwa muishi kusha kulekelesha kubana bakwa lesa uleche tekratili yoko vechinka ukutila abana bakwa lesa na basokololwa ilio tatula enangu kumo tatupili kwile mwena Roma itipandu wacha 8 pali miniti fileke ni mbelenge kuli mwechi ntuchimo kumona ngaichi ni chichileisa pafyo ndela ndapo pano mwomba tuwalaisa kuwena Roma 8 besi ya 19 ya itipandu wacha 8 ichave na
for the earnest expectation
antitibumbwa ilelolela nokufunukisha okusokololwa kwabana bakwalesa okufunukisha okulolela ibibumbwa vyonse ilelolela kukusokololwa amona kukusokololwa okusokololwa ni chinshi ukulengu okwishibikwa isonde lyonse abena muhamedi kuli lyenchende balilolela chena konsefyo kuli konse balilolela chena wali kisa aba bantu walikwetepo i walikwetepo ichimwele chikulu chikali walikwetepo ifibulukuto nokubyasha walikwetepo amafutano omulopa walikwatapo ifintu fya pusana pusana lelo twalifirwa kumfa akali akalishiwe akanono akalishiriri akatemwine kasesema kali akamupombe umwingira kabiri ali ile nokusosa ndi pano shikulu mwamona
Mwombe
vibumbwa vyonse viletetela nokulolela okusokololwa kwabana bakwalesa nomba Paulo alinokubika entanshi lukuta palya pene epo lwabela mwomba okubwekera fe kunuma katubelenge na kabiri Paulo mutumwa wakwa Kristu Yesu mwabela okukwaya kwakwalesa kuba mushilo aliani abo abashila amali mwefese kabiri abachinka muri Kristu Yesu nomba pakutile bumba lichila bako musango nshi tuingira muri Kristu ushe tunailunda kulukuta kuingira muri Kristu ushe tunachitapwe chintu chimo kuingira muri Kristu ushe tulebishiwa mumenshi kuingira muri Kristu musango nshi tuingira muri Kristu wanu amena Korinti chipandwa cha 12 bantu kumupashi umo umo ichilembo ichikulu UMUPASHI icho itaba kumupashi wa mshilo ife bonse babatishiwa mumpanga ya bulayo muli mpanga ya bulayo ifintu vyonse vyesu mumpanga ya bulayo Kulechi mwana mwina Collins, mwamo na ifitu kionse mumpanga ya bulayo. Iyo Israel awike o Yodani kuya mumpanga ya bulayo, alwishi ishe ifitu kionse. Naomba ibukisheni, muli mpanga ya bulayo, kiketa chile pilibulo kutila tekutimu luale, kiketa chile pilibulo kutila tekutimu kwata mafya. Lelo, chipilibula ichi, onwe, umfikisheni ichinganshe.
It says this that is
ukutira chena chenu imenifye nokutibula mwamona inali kabiri butsheni ishirafye imo yo Israel atali de kulufyapo omuntu lililya olubembo lwaingire mu nkambi ilya ishirafye imo iyo twingatala ukufirwaho ukucinsya kuleka olubembo kuingira mu nkambi ikintu kimwe kya lubana pamo ninyo achani aibire ululimi lwa godi kabiri na chilie kisalu kisuma cha Babiloni ulubembo lwali mu nkambi kabiri obulwi mwali lubene mumpele ulu ululukuta lwa bulamu akabi munobushiku ili bumba lya bantu lyapiririka okupiririka mu bulayo bwa kwalesa nampashwa mshiro okwendera mumupashe nde eshinina obulwele bwansa temwa okutitikishwa konse atemwa ichintu ichiri chonse chiriko jole wisonse wabapo mutalo nobusenshi bwakwe bonse Gabiri na bonse abasha tetekela babapo kukuleta okwele obuli bonse temwa okutitikishwa paluyu omwinshi kabiri balino kwenda okufuma muno abatuntolo mupilapo emkwai ensa ali pela obulayo kanofya olubembu lwa kukanache tekela kuti lwalufumyapo nomba twalaya tubeisa kufyo olubembu lunono lwaba panuma yakashita nomba amali muli Kristu Yesu kukusena minakube kuli imwe nomutende fikuma kulile sachife na shukuru Yesu Kristu ame wapalwa lesa kabili wishi wakwa shukuru ifu Yesu Kristu wapalila ifwe na mapalo yonse haya mupashi Munchende shamu myolo muli Kristu muli Kristu
when we are in Christ
nyo tuli muli Kristu tulakwata ipalo ili mupashe kunse kwa Kristu tulakwata ibya kumfwa
in Christ we have
muli Kristu tulakwata ipalo ili tuntulu Ndofya kuitungo kutetekela kumumbi munda. Ndofya kufwala kofye. Nelo chikulufye mulesho kutoso kutila mwaba mumbanga ya bulayo. Kabili tamwaba. Imembu shenu. Chika musanga. Kabili ichi ntuta kubalila puna mwishiba. Nino kuisanga. Aba nkanshi. Kabili onsi. Ngefyo tuchita mwisonde. Ukuibepa. Nino kusango kutila kama kwata icho mulanda po. Neno ilio muli Kristu Yesu ali mulaya umutende wenu uwa mumyulu. Amapalo aya mumyulu umupashi wa mumyulu. Ibintu vyonse yenu. Muli mumpanga ya bulayo noku kwate ibintu vyonse umupwila po. Amen.
How beautiful.
Ndiyo chawa ma. Owe, natusome. Ngevyo atusalile. Nomba, pano ekolu kuta, uipunu na uvi sana.
According as he has chosen us,
ngevyo atusalile, muli wene, muli yani, Kristu, tulesango kutila nomba, ukubwekelamu, mukutendeka kabiri mukusokorola sokorola 17:8 ukutila atusalile muli Kristu iliyo mufula wesonde taula lengwa nomba ichebo lekeni mbelenge ile konkapo mufula wesonde ukuti tubaba mushiro kabiri ababula akalema kuchinso chakwe atulingile kabela nomba ndepwa ya njiminine pariri shimilia ukulingilwa Livela, nomba ukulingirwa livela, tekutosa, kasala munyina nevayo, kabiri ine nshasale munyina bila. Kenya techo, chena chabo kuishivila livela ukwa kwa lesa, kuyomwa ishiwe, ni nani wingaba walungama, no ushali, eicho, kuishivila livela, leso kuishiva, ifyo ali no kuchita, alingile livela, Ukuishi bila kwakwe livela ukulenge fintu vyonse ukubombera chapamo kubusuma kuliabo abatemalesa akutila engachita muishita hiyo ileisa ukuite fintu vyonse chapamo muli umo uyo uli ni Kristu Yesu lekeni mipele chilangilo chinono pano chena chisuma Lebwekera kuno mandeche tekela nalilandilepo pali chena panono insta ya bushikumbi atemu akukumya chena mukutendeka chipandwa cha 1:126
When God called his name Lord God
Iniolesa aitile ishina lyakwe shikurulesa chaba muishi wilya ela Elohim icho chipilibula uyo wabapo umwine takwali nangu chimwe chalipo kano wene takwali umwera takwali uluguto takwali ntanda takwali isonde takwali nangu chimwe chashala chali lesa kabili lesa eka ela Elohim nomba alipangile chilya
inside all that
Mukati kachilia mwali mibele chochipilimulo kutila wene ali mukati kaoyo mukalamba ela Elohim mwali mibele atemwa ii na mwishibaife mibele yaba atemwa lekeni so sengefi chali chialirwa efyo chili pakutila umwana omunone nga chumfwa kabili ndi umo wabana banono olingile kuchumfwa muli uli omusango
Inside of him was
Mukatika wene mwali chifyalirwa ukubatata.
But he self-existent.
Lelo wene abapo mwine. Kakwali nangu chimo kuli wene ukubela potata. Kamili nomba mukatika chiria mwali chintu chimbi chiria ali nilesa.
And a God
Kabili umulungu chintu ichakupepwa.
But he was self-existent.
Lelo ali uyo wabapo mwine. Ela Elohim. Eicho takwali nangu chimo. Ichakumushinshi muna.
Inside of that, he was
Mukati kachiria, ali nikapususha. Kabili takwali nangu chimo. Ichaluba, ichakupususha. Mwamona, mukati kachiria, ali nikondapa. Mwamona leo takwali nangu chimo. Ichalwele kukunda patemwa nangu chimo. Ukulwala. Mwamba bushe mulemo ne chikope. Icho mibele yakwe. Ichi kyalirwa chakwe. Chaletele ichi ichaba kwelelo. Abantu bamo batila chisuma chinshi icholesa. Tachilese shefye muntendekelo. Ena untu wabipisho mutima usha kwa tamano. Efya sosele jo lewe siulia. Waewa wile joy. Atemwa jakoy. Mwamona, antile ena abafye wabipisho mutima usha kwa tamano. Takwawe chintu cha msango ifi ngalesa. Ngakwaliko chintu cha msango ifi. Wene kucha abafye ii. Owe ine aitile fye wene. Amashina yonse mwamona. Leo ni pamulandu fye kutia kwata fya mano ayengi pamulumu. Lelo takwata nangu chimo mukati umu. Nomba chiri hapa lia epo chibelele mwamona. Ichichebo chile chilanda muno. Kabili wene alichikisa. Kabili ishinka mashali fiswa nomba ibukisheni Baibele yatila ukutula ilio mkula weso ndeta walalengwa Ukulolela kukusokololwa kwa abana bakwalesa Ukukilangisha kulukuta Owe mwe mlechumfwa Nomba Dele kila fye peria shiriandi pakashitafi ya kanono Atemwa nalaleta Nalaya kuito ntonka nyoliandi limbi Kukuletechi. Nomba ibukisheni. Kupita fya monse. Munshita ya kwa mose. Kukwekela kupita. Munshita shaba kasesema. Kukwekela kupita. Munshita shonse. Vena. Vali dole la mpaka shino nshiku. Isha kulekelesha. Kulifi fintu. Kulangishua. Kulingana na malembo. Ya chishinka. Kulichena kukusokololwa. Kubana bakwalesa. Chishi. Okukuma kumaluba baka kwati ni piramidi nge byonsosele kukula kupalamika 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 nge byonse nanda palichi kabili kusosa lesa apangile ama baibele ya tatu yantanshi aibikile yena mulwelele zodiac je mwalitala kumona zodiac nge chikope chantanshi musodiac ni chenshi Natsungu, geti kopeta kulekelesha msoti yake ni chinshi. Leo inkalamo, aishile inshita ya kubali la pokuli Natsungu, aleise inshita ya chivilinge inkalamo ya mkua wa Yuda. Mwamona, hapa ngile imbi ya konkelepo muli piramidi. Kunu mamuishi kusha kwa inoki, ilio wapa ngile piramidi. Kabili mana ya pima, chichumfikisha, Lelo kumkondo, kukola wafukama na kuendela pama kufiabo, baista itali kabidi kutiba pimenta mfu, ya shirie nkondo. Malishilo kwa pima kulichena nomba, mkunya fya mukatika chipinda cha mfumu. Kabidi ilio hii piramidi ya ile pamulu, tekuti tuikule nefintu kionse vyo tuwa kwa tailelo, tekuti tuikule. Ya kuruwa fya kuya pamulu ngefi, kukasonshi. Kabiri iliwe, pali iliwe, ilia kuisalilako, kalia talile kusangwa. Kama talile kubika po, ita kuisalilako pamulu wa piramid. Cha ishimanga cha kutila mwalichi shibate mwayo, piramidi kalamba ya kuigupt. Yena, taya talile kukwata iliwe, pamulu ya yena. Chinshi, iliwe, ilia kuisalilako, yali kenwe. Kristu, iliwe, ilia pamulu. Mamona, yali kenwe. Nelo ilio tule kula kukuma ku inshita ya Lutheran, inshita ya Baptist, inshita ya Methodist, inshita ya Pentecostal, tulifye mbebi kuilibwe, ilia kuisalila konomba. Mwamona, kukulole la nukuka kulililiwe, ilia kuisalila ko kukubikwa, kukulwa na chipwa. Ushe tamwave nenga mmalembo iliwe yali kenwe anti tule mwana chilia chala ndilwe kuite mpile ya kwa Solomon delo iliwe ya kenwe ya ishireba iliwe ili kalamba ya pachifutu kabili nde society kukule ngafye itikope kulimwe nomba kabili muli baibele tule kalamu mubushikubwa kulekelesha pamulu wa piramidi isabilia pindamishwa Nia ishita ya kansa, muzodiak, muishita ya kuisa, kwa kwa leo, inkalamo, mchiriwe, ita kuisa lilako. Kabiri, muishi kusha kutokololua, kwa mbana wa kwa lesa, muli maibele. Mune mwona, mwamona kutubelele, tuliku ishita, ita kumpela. Mbanga abo, ama belengele, ipepala, lieliashi, unomulongo, ito kurushefu kabiri na bena, baso sere. Oh, we, Maria baite anya, na ifwe, efyo tuli, amen. Chilipye wino, mwamona, oh, we, ifyo lia beshuko, ifyo wawo obushiku. Ngacha kutila amena Kristu, kutiba iluka fye obushiku, ubo tule ikalamo, mwe. Chishi chomle tonton kanya kalemba, uwa ilibuku, uwa chimwene. Kabili uwa mwene uko chali no kusokololwa, mwishi kusha kulekelesha. Ukulolela no kutetela, baliava na wakwalesa kukwima, mwishi kusha kulekelesha. Na makaya mpashi wa mshilo, kumpela ya nshita. Kukusokolola ifintu itianka ama kutula ilio mfula wezo ndeta ulalengwa, kukufileta palualala. Na mba katukwekele mkati kamu mfula wezo ndena kabili, kukwato busokololo kumwananga chakutila tuliava lunga matema iyo. Yesu bila nshile ilenga ne mwine uwa kukana pelo mchinshi pa kuita lesa tata. Elonde kwa yoku kisosa muli uli ya msango pa kutila mwinga chumfikisha. Tata ale kwa yoku kwa tava na vamo. Echo ni chinshi cho wene achitile. Achile na kubeba malaika. Kabili vai shile kuli wene. Owe chile achisuma. Nani mchinshi mwine. Yena ali ni lesa. Imi vele. Ibukisheni ali ni el. Iel, Ela, Elohim, wabapo mwine, takulina nguchimo kano wene. Ichintu takubadila pweta ishile mwene kila chali ni mamalaika. Kaisi mamalaika, tekutibashile ichintu nanguchimo, ukuchila kupepa. Vena tekutibaluwe, eito vena tekutibaluwale, bali fibungwa ifishifwa. Eito wene tekutia langisha maka ya kwa ya kuposha, wene tekutia langisha kupususha kwa kwe. Eito kanshi, lintu takulava, nomba lekeni. Elio panu mayachili atile, wala pange chintu chimo chinge katwa. Eito alengele isonde. Kabili ilio alengele isonde, alengele fibungwa fionse fya mwisonde. Elio kabili alengele muntu, fintu fionse fya fumine mukatu kesonde, ukutende kela na batombolilo atemwe sabi, musango fye wa muno kukwela pameshe. Na tende kelo kufuma kulia, kufuma kulichiria, kulia kulichula, icho ichaba ukumi, uwa chepeshapo, ubo tuingasanga, efe wa sosa nichula. Musango wa pulishamo, muntu nse. Kufuma kulichula, cha tende kelo kulia kulimalinso, kufuma kulimalinso kulaya fie, kabili ukulaya no kulaya, kabili chilani shika mpashu wa mshiro wate ndekoko. Puta, ubu umi wali shire na kabili. Ubu umi uwa chilapo.
And the first thing,
kabili chintu chakubali lapo, chintu chimochari shire mchipasho chakualesa. Uli ahari muntu. Zakulina nguchimo, itatala okubapo, itatali okuba, itatala okulengwa na kabili. Itili chonzo kuchilo muntu, pantu muntu, awe ya mchipasho chakualesa. Mamona, nenyo muntu, idio hale ngelo muntu wako wantanshi, nomba, idio hale ngele pimumbwa fiyako etabu malaika, hale ngele umuntu. Hale ngele vena umwa ome no mwana kashi, konse mchilundwa chimo. Hali fionse fibiri, umwa ume no mwana kashi, ubwa ume no mwana kashi. Idio hale ngele Adamu no kumubika mumubiri, mukicheni mukutendeka wanu alengele umwa ume no mwana kashi. Kabiri mukutendeka tu, takwali umuntu nakali yako kulimo mushiri umuntu wa mubiri. Takwali umuntu uyo winge kata chintu chili chonse no kulimo mushiri. Lelo nalyo line kwali umuntu muchipasho chakwe. Kabiri le sala ya chishinka mwamona. Alengele umuntu wantanshi, umwa ume no mwana kashi, efyo abalengele. Nomba ilio alengele omuntu watanshe, nomba ibukisheni pionse pamo alikikwete mano yakwe. Kabili ishita ya vushiku pa mulungu na ripitile mulichiria. Ishiwi, litonton kanyo ukulangishiwa. Lensa atonton kenye, ityo inga balesa, ityo inga shishimunwa, ityo inga isaba kondapa, ityo inga isaba kapususha. Kabili diliali nefye aso selechebo, dali kwishiwe umyayaya. Owe ngaba abana wa kwa lesa nomba, kutiba ikatidafye kulichirie chebo ngafiria. Inyo lesa lande chebo, nishichabwa, mchine chine. Wene limbi ngali lolele, kupenda kwa nshita kutila uwe, atema ufailisha ifya kare na bonse, baso so kutila na limo esonde liari, ama milioni, ama milioni, na milioni. Shaishiba limbi kuchichari, mintapendwa na mintapendwa ya miaka. Shaishiba, ni nshita ntarishi. Nesa, kamonekela munshita. Na kwata minitu munshita inono kuchila ifyo achitile, ifyo achitosele. Mwene atililesa, takwawe nshita kuli wene. Chata lilo kuishiba chili amuli ulio musango mpaka, nshita ya fumakoru chelo lumbi ntile. Umia yaya, takulu kuishikuwa fumakoru, takuli mailo, yonse, nino ine nshita. Mwishe mwalitala kumona ishiwi, nine, te, nali, atema nkesava. Kamuya yaya, nine, mamona, nine, yonse. Nomba, nilu ale kwa ya kubike fintu, mwishita. Aishelenge chintu chimo, itakumu pepa. Hei, joi mibele yakwe, yale teleichi. Nili ale ngele umuntu. Nili omulu yumuntu, amuneke okubayeka. Hei, jonombo kulangisha nomba, amano yakwa ya kalamba. Hayo akwete mchikopecha kwa Kristu kabiri, nolukuta. Mwene tasendele ichiputuru wa chimbi, icha hivela, icha elova, kabino kulengo mwana kashi, lelo asendele ukufuma kulubali wako Adamu, ulubafu. Kabili asendele ukufuma kumupashu wako Adamu, mwana kashi, nukuvika muli ulo ulubafu. Inyo mwamo na mwame, uchite fintu ngo mwana kashi, waliwe chintu chimo italubana. Kabili inyo mwamo na mwana kashi, alefu ayo kuchita ngo mwame, uli chintu chimo italubana. Mwamona, kuliko chintu chimo italubana. Bena mipashi ibiri yapu sana, pamo. Nelo cha pamo wala panga ichirundwa chimo. Aba ababiri, ni umo. Eicho alengele umwana kashino mwaume, kabili bena tavali no kukota, tavali no kukwa, tavali no kukwata infui. Nakalia, valeria, valenwa, vale sendama, kefyo ifetu chita. Lota vata liyo kuhishiba ifyo lube mburwari. Nomba na lati kukila panopene kuhisambiri shori imbi, nshita imbi, babu fiyashi wansoka. Ichaba vali njipuishe, kukubweke chapo chiria. Leoleke ni mwone umuntu mwo kuhisa, nukunangise chintu chimo, ichapu sana. Chiria echo ndefu wa yokuhishiba, mwamona. Nomba, ilo kanshi panuma ya ifyonse, ilio lube mbulwa ishile, nichinshi, ichichitika. Ulia kumulu, kumulu, bilioni, mama ilo shumuanda bilioni, kulinchende ikulufilia, kabili chilia chite mwiko icha bulesa icha apiririka
china nishita
mapango lutampolo ukulubali chila chepela kopanono kabili mwadishi wa ubu nono efyo ingaba nishita inono chingafika pesonde chena chave chinshingwa chachinshingwa chafinshingwa ya echo mwakwata chila echo nakwata Echinshingwa, yachinshingwa, tafinshingwa, ichakutemwa kwa bulesa. Mwalibe chintu chimo muri imwe, mwalibe chintu chimo, mwana kashuguli wanse uri muno wachira pama kumyabiri. Mwalibe chintu chimo, mwaume uri wanse uri muno wachira pama kumyabiri. Uyo winga kabila, ukuikalirila. Mwakwatafye miaka isano, kilia kukuma ikumiri mwana fisano kushinta kuma kumyabiri.
After 20 you start dying.
Panu mayama kumyabiri mulatende kokufa. Elo kufuma ikumiri mwana fisano, mbafye umwana ule kula mpakalirya. Elio kabiri mulesa mkukula kufika ilio mwabama kumyabiri. Kabiri panu mayama kumyabiri owe mutila, ndivyo mwaume na ine wine. Musosafye chiria, elo tamwaba. Mulefwa. Kabiri mulefu mapo. Jamula ndukyo mule chita, lensa amule ngelo kushinta padi chile chimo, ilo nomba mulino kufwa. Nomba, ichi chitika. Nomba, mula tendeko kufwa. Ilo muli ya mwali vechi ntuchimo muli imwe ito chisosa, ndefanyo kuba nekumili muna chine konse konse na kabiri. Nomba ndefanyo kumuipushe ichi ntuchimo. Ugata kutila mwali kielwe imiaka imianda isano ya pitapo, Kabiri mwali tuwali ila ukuba ne miaka ya kutialuwa ikumirimo na chine konse konse kufika nelelo.
If you wouldn't be an antique.
Ngata kutila tekuti mubaba ivela. Na mano yenu waya miaka ya pitapo imianda isano. Niyo manshifu ya malebeshi tabalatibese kunolubali. Kabiri mwali umukashano munono na mano ya msangofilia. Chishi nga chali weme, nga mwari twali ilefye, no kukota, no kuikala imiaka, imianda isano. Mwamo na kwalibe chintu chimwe chalubana. Mwatila chisuma, ino ine nchitande umfafye wino mwina Branham. Owe, ndine kumili muna chine konse konse, ndine kumili muna mutanda, nde umfa wino. Mute mwikwa, deka mkwewe chintu chimo, uishive shanu kutila wano kovali no mweo pali ino ine miniti, nga tabali mwuri lunolu kuta. Mwishive shanu kutila chibusa, owe umwa umetepai wama mini tayano na yafumako, atemwa chibusa owe umwa nakashi. Mwishive shanu kutila uchelo tamakabe chitumbi, munganda yenu. Mwishive shanu mwalafu mamulu kuta inoine nshita, yabushiku aba mweo. Chave chintu chaku tushikanga nshi. Chakuwa wanangu chimo, chaku chetekela. Nga muline kumilimo, na fisano, ikumilimo, na fibiri. Ikumilimo na pavula, ama kumi chine rubali na fisano, atemu ama kumi pavula. Kwa hawa, ifi ntufyonse, siyawe, siya kutushika. Mwishive, apo muimini ine. Tunomba mule kabila, kupekela ukuba uwe kumilimo, na fisano, ikumilimo, na chine konse konse. Kichinshi chimulenga kuchitachiria. Tunomba nga mwekela ukuba ikumilimo, na chine konse konse. Nukubelela pali ya kabili, nukukana alwala, kabili ukwa buloku. Mulingi loku kwata abantu bambi pamo na imwe pantu kuti mwabachila mwamona abantu kuti baya mwishita shimbi kabiri imwe kuti mwababa ibela kuti mwaba ababipisho kuchila ifyo chingaba nga mwalikotele pamo nabo eno kwali baichintu chimo ichibirikisha kuli imwe ukubakulia chile chava kutemwa kwa buleso kunono chile chinshingwe chinono ichimulenga imwe ichintu chimo pamulupano Nomba, nishita imbia ushiku, atemwa uruchelo lumbi, pa 7 koloko, ilio mpashi wa mshilo, kubusuma kwakwe, nukutena mina kwakwe, amfumishe mulu yumubiri, ndeche tekela, ena nguyo, chile sosa.
And entered into that land.
Kabili nari ingile muli lienchende, nukumona vali abantu, kabili bonse vali abachaiche. Kabili nari mwina bantu wa embesha avonisha atalamu napo mbumi bwandi. Kabili atile kuline bamo mbumi vena bali ne miaka ya kujalwa ama kumipavula. Vena bantu ama piribulu wa bobe. Mbuna nduine vale virikisha mnjinane. Naomba uli ya mbili wa mumulu. Kutila ilio tuafwa tatuwa echi ntuichafye. Tulesa mkuba umubili. nga kuti twachita tida umo ukufwa nga ibomba lya atomic kuti lyatupolesha pali ino miniti muma miniti ya sano kumanomba kuti tuleposhanya mukuboko umonombiye nokukumbatana umonombiye nokukutana kusangalala nokuchindikalesa emkwai kamini munyina na nkashi Spencer abekele pano ndetu nganya pamo aba upana abakote sana abali muno bakaba ikumirimo na chine konsekonse emiaka ya kusyalwa ama kumiabili munya nebayo kutaba vyo mulumendo munono kabiri kuti na womwano munono kabiri pabonse tukaba tilia nipilia fine ichichinka
if this earthly tabernacle of habitation
ndiya wishiwa ihema Yesu ya panonse natukwa talimo ililelolela inimakanya kanono kasyalwa kufuma kuli nyina ngechifyaliwa cha kumubiri akamubiri kakwa kanono kalesu nkana nokulapa ntawila utumolu kabiri na fimbipo chilele niko panso selo mwema nakashava nono lelo ilio kachita kala kuate mishipe shipe ya bumi ukulasu nkana lelo ilio kaisa pesonde ichinti chantanshi kala pema umuku wakako kabiri kula wo mubiri wa mupashi wa chifyali wa kwiza muli kalyakanya ilia ine nshita kalekeniko kakabulo mtu wakako unono no kushimba pebele lya kwanjina no kutende kokonka ngataka chitile filia umukakate kutufume no kufuma kushema alitala kumonaka na kangombe idio kafyalwa kena lijali nefye idio kenga kwata makayari inga kukwimi ina pamuru ya kako na nukeva kala sadela kulia kwine kuli nyina kala tendeka kukwaya kwaya no kutende kokonka owe bantu idio yu mubili uwa pano nse waletwa pano wali wa mubili uwa umupashi wati anishiwa wawene kabidi niliyali ine uyu owe aleluya kabidi ngeli hema idia pano nse idio tuikala moli yao na uluwa wali bako limo ili lolela kulia niliyali nefte idio tuafuma muli lino tutampila muli lilia limo ili shupaya mensha ya kunwa ya talala talia kwa toku kabila menshi haya kunwa. Umo ushidia, tayaba ya lukungu wesonde. Nelu nyaba pia ya tunturu kabili kuti ya kumya, nukukosha nyama woko, kabili nukutemwa fie, kabili fintu fionse, ya lipililika. Kabili ulio mubili, ulelo lakulia, wene, chiputu wachachena, wala pita tu, ifia yena. Utende kela umwe wenu wa myayaya pano pene pachipa ilo pano epo mutende kela umyayaya umwe mnatende ka umwe wa myayaya pano pene enyo mnafyangwa chipya chipya umwana wa kwalesa ndio kabiringa mwafa mutendeka ndio impa yenu ya mkuma mulu uyu mubiri no mutima waleko kutunta kabiri ne mipeto ya mweo yatendeka ukuleko kwenda eti shingwe chinono itali chishingwa cha pishingwa muli sekondi umo chilesa mukuba ichi shingwa cha pishingwa elio ichikonka po chilesa mukuba ichi shingwa elio ichikonka po chilesa mukuba kalitoni elio ichikonka po chilesa mukuba kamulonga elio ichikonka po chilesa mukuba mumana kabili ichikonka po chilesa mukuba bemba kabili panu maya kashita na muimili na muchinso chabate muikwa benu kuimili na kulia ama muikwa mumingila ya mubili wa kumolo ita kutila mule shibana umono mbiye ukutemwana umono mbiye na mkwekela ukuba umulu mendo no mkashana na kabiri chilishi nkanganshi mweno kulolela kulia mpako kuisa pakwa shiku Yesu kabiri ubu shikubumbi ulio mubili uwa mukata wakwe nomba ibukisheni ukutila ulia mubili uwa kumolo te wabukata mubili uwa mumolo
we'll leave heaven with Jesus.
Kabiri ubushiko bombi, uyo mubiri wa mumolo, ukafuma mumolo pamwe na Yesu, bantu ndeso sera ichikuri imwe. Amena Tesalonika wa chibiri, ichipandwa cha 5, atemwa amena Tesalonika wa ntanshi, ichipandwa cha 5, iyo atemwa ibiye. Ndetina kuri imwe, mwema mwenye fwe, katulefwe imwe, ukana ishiba. Uluwa bala la utu wankwa, ukuti mwibana bulanda, pija baba na bambi, haba shaba na kuchetekela. Bantunga atuwa chetekelo kuti Kristu alifile, kabili alibukilo ubushikubwa lenga butatu, kikofine na bala lila muli Kristu, lesa, akabaletela pamo, nankwe. Mwemeleji, mutembo, chakwa shikolo, nitakuti ifwe, kwema mweo, kwema shalapo kufiko kuisa kwa kwa shikolo, tatuwa katangirila, temwa kuchingirila.
The best word.
Ishi wilia wama. Chingirila, abuwa lala. Kantu intandala ya kwa shikulu ikalila. Kabili abafila muli Kristu, bakabalila po kubuka. Imibili ya mumulo ikeka no kufikwa ya panonse imibili ya bukata. Kabili kwe kwema mwe ono kushala po tukapili buru wa mkashita mkapaka pakweli nso. Kabili tukeka tuwa pamunabo kukumanya shikulu mulwelele. Chaka nwe sabo ita mwangashi atemwa kulia na kabili mpaka kari ya chipia chipia na imwa mkufungwa kwa tata. Umulalilo wa winga. Pamia kaitatu na chitika. Munganya Kristu waka pwishisha kuteka kwakwe. Isonde lionse liko na urwa. Ama Yuda mali itwa. Yosefe aga ilengo kukwishi vikwa umwine kubena fyalo. Atemwa kuba Yuda. Ibu kicheni. Inyo Yosefe ailengele umwine kukwishi vikwa. Kuliba munyina. Chakwa liko umwina fyalo na ngumo. Inyo atumine. Mwalishi beliashi. Yosefe ichipasho ichapwilika ichekwa Kristo mumisango yonse. Kabili ilio Yosefe atumine mamunyina. Kabili ala ishe mamunyino kuisa. Kabili pari ishile. Kabili alolekeshe nokumona Benjaminu munono. Kabili aliva mwene kulia. Elio kabili ena. Matile chinshu yu muntu. Ifwenga katuwa ipeye munginefwe Yosefe. Ama yudo kumono kutila mali pangile chubo. Nomba iyo Kristu iliyo ale ilengo mwine kuishibi kwa kulibena. Kabili Yosefe aluwa isushi wanganshi aishiteli la mupepi. Neicho ata mfishe mkashu wakwe na mana wakwe. Kabili na mashirika bonse na vyo Yosefe ashala nukubatuma kuisano. Chita chishi nkanganshe. Iyo kabili mutinso chaba yuda beka atile ine Yosefe muninenwe ine muninenwe. Iyo kabili bali wile no kutendeka kututuma matile no mbana tuishiba wala chikwata pantu kutila twalipeye muninefwe. Naso so kutila twalipeye muninefwe kabili no mba inani imfu mwikalamba. Atile lesa achitile pamulandumo ukupususha imyeo. Uliye mlandu wine lesa achitile ukutupususha ifwe pebe na fyalo. Nelawe na fyalo mali mwisano. Aleluya. Kukubonga kanwa na mamunyina bakwe. Yosefe asendele na winga. Kabili na winga ali umwina fyalo. Temu Yuda. Chisuma. Nomba. Nikuisa ukotuleya nomba. Panu maelio tuwafwala uyu mubili wabukata. Kabili nenshita ikalamba, iyo ili no kuisa. Inyo uyu mubili wabukata. Uyu mubili wa mumulo wa lengu okubo mubili wabukata. Mune mfajo ndepili bula nomba. Jena kutunae nda no kutosa. Munya nebao. Lekeni mupele chirangirilo chinono. Natila, munya yums. Natule ya kulitata, unolu chelo. Wene nilesa. Ifwe twali mwishiba nomba. Wene, nikaputusha. Wene, nikondapa. Nakwata lilo kubechi nchita palanga, nchita kulengo lubembu, uchecho na chumfika wino na chichita. Lubembu techi nchita lengwa, yyo mkwai, lubembu chintucha ponda mikwa. Kwa mafile kalenga umo ulia nilesa, lubembu chavo obulungami kuponda mikwa. Uchende ni chinshi, obulungami kuponda mikwa. Ubufi chinshi, ichine kuchipele la mumbi, mchine chine, ishi wili ya kuchipa ni chinshi. Chaba mapalo ya kwa lesa kupilikila kuhishi wili ya kuchipa, kulilesa mchifulo, chepalo. Ulube mbute chintu cha lengwa, ulube mbuchintu cha ponda mikwa. Ejo satana tekucha lengo ulube mbua ponda mikefye, ito lesa alengiri, chia chishi nkanganshi. Imkwa chaba kuponda mikwa kwa bumi. Nomba, mwone nichi, jinandi nokwenda, kabili di nokusosa, mwina yungu, leka iwe na ine, na mwina bila, na wamuwa mwina, kwa laya kulita atalesa. Kabili nokusosa, katule ya pavulendo unono, imumula lumendo mwalitemwa, impiririo imwe, mchine, tuwalichitile. owe kwa baba mailo shina bambi milioni ya shena mukati muli amuli lyesonde lipya kwalibireni endeni muli shena ningire uko akasubachira bushiku bisapa muru ngamumfa iyo bachili baleso sa nkomfa Isaiah 66 chilia chishinka kabili na mwishiba ndenda kupita mulya ife bonse tukendo kupita mulya nali mwe miaka fye myanda isano obule ndo fye obunono milioni tachipango bupusano nango bumo mwamona kabili nomba nomba chilia chileo mfika ngecha kusekesha ilo chena chishinka mwamona chena chishinka pantu takwabe ishita tena muya yaya kabili ilio nkaya kulia nkendo kupita mulya kabili na mwishiba woine ine nka kumanya kulya na tila chisuma ngatakuli nkashi George Bruce chinchi nkashi George taba ni staitali sana ilio na kumwenepo alimweneka fiengefyo ena lionse mwamona ena nalimo aline miaka ya kujalwa ba milioni 10 lelo umwaiche fiengefyo atalilokuba ena lefkene chintu chimopanuma kabili na lekisa kulya nimpuku inkalamo Antila, ulishani mnalu chelo mpuku, nyonga pushi, onwe nalikuli ya kulanda kuliba mwabankashi, kuli ya liyama lubaya kulo kulia lubali, tuwali kulia lubali nalimwe imiaka imianda isano mamona ukulolekesha kulibena. Omba chilia, chile umfika, icha kusekesha, ilo chena chishinka, chilia nifia fine, ilia enshila lesa, achile ngilokuba. Chisu mamuti mawe upalwe nkashi George, chakulugu wiwi ngesa na ngubu muna kalia. Mwishitaya chungulo bushiku, tuwalaya pamulu walupirinoku sosa. Mweta talesa, limonari uwaluba. Uwe limonari mukati kalubembu, tatalesa. Kabili mwali mpusweshe, chisha bantu awawa esheshe, ukulondora chidia bali fulungene. Chisuma, uliya muntu mwale mbele ya vesi ya kulekeresha. Ya chilia ukutemwa kwa kwalesa. Chilia chali pampa mikwe pache bumba. Icha chikulu wa chama shiru. Uwaeseshe ukulangisha ukutemwa kwa kwalesa. Ifyo kutila ali kile kukupususha babembu. Kabili ifyo kutila ali chile ukutemwa kwa kwe. Uko kwa ishile kukupususha imwena ine. Mwenda wama kushishimuna mamalaika tawaishi wapona nguchimo palwa chena. Ukushishimuna malaika aishi mafye embini na kulia nukupa mapindo yakwe kunu mana kuntanshi nukulaya nukuchiringanya haleluya haleluya lelo owe uluse ilio taisa kukwishi wakuchila nalilu vile kabinomba nalisangwa nalilu wafwa ndino mweona kabili mwelesa nalulu bembu nalifiko kabili nalipalia pachala. Ichipano itawamisha ichogumi winga mupela kishimari chala kuyako kulia lubali kuchishala ichako geti kwena ni nchende ya nunkisha sana iyo natala kubako chuchushi chakale chila nengafyo kuruwala kukuchinuisha kukulabye kulia muli chonswe chile chuchushi chakale kukuruwala sana munda yove kukulapiribuka fye panuma ya kunuwa mafuta ya mono mwamona kukulabye uwaluwala ngefyo mwingaba kabili bakoswe ukulani na pamubiri wowe onse ukwesha kukulia chilia eta wamisha mubumi enyo kabili umuntu mo aisa aisa nokukwimya kabili walikota sana kabili tekuti uyafirishe kabili nokukwimya fye nokukupilibwira kumulumendo mukalamba wa miaka 11 konse konse nukukubika pamulu walupili nungu mivulia usuma mwe nungu usuma wakupemanga filia na menshe talala ya suma ayakunwa ushiwe kutuwa talala kubwekera kulichirie chishara na kabili katala wikatala 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 kubwekera kulichirie chishara itakale na kabili nomba chiria efyo chipiribula we munandi chia efyo chia ichimonwa temwa okwirirwa chili chonse ichimonwa nalatile ichimonwa pantu ndino mwenso chilia kuti chachena omuntu mokusoso kutila okwirirwa chilia efyo chilia chali nomba kulia elyo lesa icho lesa achile kukuleta abana baume na abana banakashikuli wena nomba imani aba bantu busango nshibata lilokuba jinshi icho aba bantu bashitile kukukwata ichi Musango nshimata liwe kuchichiramo. Lesa pa kutende kailio malaika talatalengwe. Imanga mai shiba kutila ali shibira libera.
If he is, he isn't God.
That's right.
So God in his infinite mercy, he saw that Lucifer would do that. If he created this, he had put him on a free moral agency, that basis, and you're still there. That's right. The tree of right and wrong set before every one of us. You make your choice. And Lucifer was the first one to take the wrong road. And he began to draw after him. Hoggish. Trying to take all for himself. Try to override somebody else. And that's where it started. Now, listen to this. That's where sin began. God in his infinite mind saw that and saw the only way. But how
Lelo muzango nshimwishina ya chebo cha kwalese tsuma mwinga tala kubika Yesu kuwo muntu eka ukufuma kulilesa umwine nga Yesu kuti asendo muntu mbi nokulenga ena ukuya nokufwa ukulubula uyo muntu pano wene kuti aba ichibumbwa ichalungama abafye nshira imoyo lesa ingatala ukuti chitilamo kuti chaba kusenda ichikulo umwine Kamili lesa aishileva ubuntunze pakutila inga sonda kukalipa kwa mfwa kukusenda ulubola nemfwa kumakuli ife pakutila ife inga lubulu wakumu ine wine uye mlandu wine akashinshi munu wanganshi Yesu ali umuntu mchinefyari ali umuntu UMUNTU wafyewe kulina chisungu Maria Belo mupashi wali muri wene wali nilesa upabula kupima umuringo. Muri wene maikele umisulo wa mtu wabulesa mumubili. Ali Yehova Jira, ali Yehova Rafa, ali Yehova Manase, ali Yehova changu Yesu, inkwela Yesu, konda pa Yesu. Ali Yehova omeka itendekelo kabili mpela. Ali wantani shimwa kulekelesha. Wene ali yomwali kabili uyo ukesa. Umushira no mufyashi bakagabidi utanda rwalucelo chinishi ali fyonse muri fyonse muri wene mari kero muzulonse wa mutu wa bulesa mumubiri kabidi ipalionse yali kwete ulubola ukutila yali lasa bantu kasema nyatila ninkuikata bantu wale ngumfila inkulasa nala kubika munshishi uli omulopa wa mpanga tekutu kwa fulishi na ngupanono uli amulopa fye wanama Eonesa mano yakwe ali sino kutila kukaba umwana wampanga waipa iwe kutula iliyo mkula weso ndeta ulalengwa emkwai kabili bena alo lele ili anshita kumwisulo wanshito kwisa lelo kushikubumo iliyo umwana wampanga aishile uyo muntu satana ali tumpikwe alo lekeshe wene monse monse atile na ulimwana wakwa lesa chiteche Yuni mwana wakwa lesa, wambe chipesha mano kabile kamonewe ukuchichita. Kamonewe ukuchichita. Oho, naka kila instalu kwa menso yakwe, nala kuma iwe. Gauli kase sema, jwewe nani wachi kuma. Jwe, chete kerani we ulia mulumendo. Ganiwe, jwewe ni nini, ni wani. Mwemo na fionsenga filia. Owe, jwewe ni wani. Taisu ile, akana kwa kwe. Owe, mwishi ali tintilensa lupa menso ya kwe, lilia, ali pili wike ukoleka isha kumutumwa, kabili atile, kutinaso sakulita ata kabili wene kuti, antumina wa malaika matuwe, ayachila ikumina ya bili, ngandefuaya. Inata taumfile chilia, na mwishiba. Ganiwe. Owe, uliate wene, chinshiro lekeshe ni paliwe na lesu momulopa. Imwe mamo, mwe wa shirika kabye ni kulialubali, nukufishila mate mchinso chakwe. Bali fishile, kumusenteka, basu suile, nyefu kuisurolu pi ukufuma mchinso chakwe. Owe, wene teo, iyo, uliateo. Nala ingisho lukula luandi muli wene mune. Nala muikata kulialubali, inku ikata nomba. Iyo abirikishe, eli. Meleta wandi, uliari muntu. Chishicho, mandekele sesha. mwibala ili ya Getsemani ukusuwa wali fumine pariweni na mwishiva aishirefwa ngomubembu afu ilo mubembu wali shiva chiria temembu shakwe ilo ishandi neshenu kulia eko kulio kusemwa kwa ishire ifyo asendele shandi owe aleluya ifyo asendele shandi kabili ulia alipalia wene tekuti esule akano kakwe Ulubula lwatile na wishiba ndeche tikilo kuchila ulia muntufye tafye we mulina chungu pantuna likesho ulubula lwandi muli wene kamidi uyu ali ishile aingisho ulubula lwake muli wene kelo ili anyari nishita ya lubana mune ulubula lwake wali kumishuwe lilia kene tekutia lese na kabidi kufumalilia aishile ulubula lwake mulia Ai mine pagushikubwa lenga butatu nokosa nine mwali wafa kabiri dino mwe na kabiri kabiri umwa mwe omya yaya nkwa tefungulo shampa na kumbo emkwai ali pirirwa kumona ibyo ulya ali kabiri pati ndi wa mweo na imwe mukababa mweo tachira tichimone kina nomba kubushikubumo nishikushitatu atemwa shine panu mayachiria Panuma, ani nine kulitata, aishirebu ya nakabili, ilio bamo matile, owe, wene ni, wene, wene alingilo kuba mulungulwa, alingilo kuba ichintu chimo, itapala mulungulwa pali, ulia mulumendo, kabili ifwe, mwalimu mwene, mwene mwene chimonwa, yo, alivi Yesu mchontolo, domatile, lekeni mwene ndupisha kwena fiosefye, dino kumweba nga eo, atile, ndipano, Ati ile na mkwate esami no mkate okorubali detele enu mkate kabili bali muletele mkate kabili ali mini nepalia nokulya ati ile nomba ushe umupashi ulalia gefyo ndelia ushe umupashi wali kwato munofuna mapupa gefyo nkwete mwamona ati ile nine wine nine ulya kabili paulo ati ile tachina tichimoneke bwino bwino fye omusango wa mubiri uwo tukakwata Nilo nakishwa tukakwata mubiri wa palo wakwe. Chinshi, ushe alitala kukwata ulio mubiri kwa bumalaika. Emkwai, ilio afile, haibele sokutila, wene, kulungula kwa umona kabiri. Haile kumbo, nokushimikina kumyeo, yali mchifungo. Aleluya, musango nisha ingile mkatimulia kabiri, musango nishi, achitilemo. Alikweta mano, haya kukumia, alikweta mano, haya kumfa, alikweta mano, haya kulanda. Alishimikile, no mubili uwa msango, ya wine na mwene, bali ya alamu kukata mwishita imbi ya ushiku. Alishimikile kumyeo, ya likumbo, yo ishala pile mkutekanya mwishiku shakwa noa. Nelo ilio abu kilepa isa, tachari chinga chituwa kutila, ulio mubili umone, ubole, panto, davidi, kasema, alichimwene, chakashe, mweo wakwe kumbo, na angu kuleko wa mushiro wandi, ukumona ubole, awe, no mubili wandi nao, ukekala mkuchetekela, ito takaleko mweo wandi kumbo, na angu wakaleka wa mushiro wandi, amone ubole. Kabiri ilio ama ora ama kumi, chine nubali na fibiri, ilio ubole tabula ingilamo, ulio wabu malaika, ulio mubiri uwa ile, nokushimi kila kumyeo, ilio yali mchifungo, isha lapile mkutekanya, kwa ishikusha kwa noa, wali bukile na kabiri, kabiri ichifwa, chafu ikile, ichishifwa, kabiri aimiline, kabiri aishleria, kabiri alitwele kutila, wene, alumuntu, aleluya. Bibia efyo tukamumona munyina Evans. Bibia eli utakekala pachi kuna chabu kumu chakwa David. Haleluya. Bibia eli tutukenda ukuna kulia nomba. Nalaya pabulendo pamona imwe kuchiruka impiri. Pamia kaba milioni. Mwamona inshi kufye shi nono. Ama mitifye haya nono. Tulino kuya ukwa bukira kulia. Ukuikala kulia lubari. Kabili ya isefika inshita ya kulia na mwishiva. Kichintu chanta inshina mwishiva. Kashibuza atile, natile, kashibuza chisuma ni kuisa wali yonse inshita. Chaku mwona popari, kile mwone kakuline kwa tichachiva, mamini tikumi limo na yasano. Owe chiria, miaka ya pitapo wa makana ya bilimu nina Branamu. Uleo mfashano, we mchine tekuti umfe chintu nangu chimo, kanobusuma. Atile, teni kuno, balumendo, nalami langishe chintu chimo, pamunyina, mweba munyina na temwa. Akapano, akafuka, ukakame inshipano, haya wamisha, ayo tamuata laku nuapo. Kabili, owe, tukakwata yasu mame inshi, haya talala ya kunwa, kapali ya nukusaba umwa inshi, ukalamba okulu, wa miangashi kabili, fabonse, tukekala panshi kulia, nukulalia kushe chilia tachakabe chuma chilia nifia finefye efyo chava chilia nifia finefye usangonshi tuwaishile kwa teichi usangonshi tuwaishi bilamo
God
Mesa niyo mkula wesonde chaula lengwa hali tulingile libela bani havo abali mumpanga ya bulayo atulingile kavela mukutemwa kukuba abana bamwine muli Yesu Kristu umwabelo kubekwa bakupanga kwakwe kukutashibwa obukata bwakwe akutila twingatasha wene ngefyo asosile bila ebintu wene ali lesa tulefwaya kumutasha wene kukutasha kukata bwakwe kukusenamina kwakwe kuko atusenaminine kukupokelelwa mwatemwikwa muli Kristu tulapokelelwa ni uyo twakwata kurubuka mulopa wakwe kukulekelelwa kwa MEMBU ningile kumwekela kubwana lelo ndefwaya kuiminina pa imembu pano pali miniti membu ushenamu mwona chilia mwali chibalesa teba ulo mubembu pakubembuka ala mweba ula pakuba mubembu ngo mubembu alepe pakaponda mwene ta mweba ula palichena ena mubembu nangu chingabesyo mwamona mwamona takwate membu nangu shimo mubembu takwata ena mubembu fye mwamona takwate membu nangu shimo lelo imwe mwali kwata ulubembu imwe mwebali abena Kristu mwone nipano alela ndakulukuta ukululunga mika mwamona mwamona ukubelo luse kwa membu IMEMBU tulachito lubembu lelo mubembu mubembu fye lesa tamubelo luse namba matila tisuma ile kunse kulia nukula so muntu nichinshi mnino kuchitapo palwa chena uja temulimo wandi chilika lunga mika ndika shimikira kunde li noko mambela palichilia vena makalunga mika vena chisuma soseni ani chitopu chende chilia 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 kufyo ifunde linga chita chilia chili pagati kaina nefunde ine nshiri kalungamika kalungamika abantu ndepo yokubalenga bena kukupiribulwa ndika shimikira mwamona umulimo wandi umuleta kulilesa
if he sin that's his business he's a sinner
ngali bembuka ulia mulimo wakwe ena mubembu kalesale mweba ula pachikutulwa itapulamo ena mubembu takwambilapo alieba ulwa itantanshi ena tatalile nokutendekela kulutampulolo wantanshi ena talinangu pamo ena mubembu itakubalilapo akwate membu nangu shimo ena mubembu tekutimuye kunse nokusosa ululubali nimubushiku kabili ululubali temubushiku yo bonse bushiku bonse bushiku fye silia efelesa asosele tiachishinka ena mubembu fye epela fye nomba ali ichi ululubali ni mubushiku lelo ninshita ya bushiku ya buta sana panopene ninji shiba lelo buena bushiku fye epela fye mwamona tekutinsose ululubali lubuto panopene yo luena lubuto fye lonse mwamona ulubuto fye tekuti usose lulifi mwamona lelo nga ena kalitoni ya kafita mulichi yena muli mfimfi muli luena eicho imembu IMEMBU walikuwa tokulekelerwa kwa membu Yesu kupitira muwakwe ichinshi umulopa umulopa wawamisha umwabelo ubuchingami bwakwe musango nshi tulabila mwechi bantu tulabalinga twalichite chintu chimo kukwate membu Yesu kulekelerwa itakwe chinshi ukusenamina owe mwe tapali nangu chimo icho ndeleta maboko ya ndishukuru tapali nangu chimo icho ningachita takwali chintu nangu chimo icho ningachita location ali ningile libela ali njitile ali nsala chatalile kumusala ali nsala ali musala ali sala ifo bonse tatwa musalile wene Yesu atile imwe tamansalile nali musalile atile kakulu muntu wingesa kuline kano tata amuleta intanshi kabili bonsabo tata ampela bakesa kuline kabili takulinangu mwalu bakano fye umwana waboni kukufikirisha ilembo Mule muna, antile, nilo bonsamu tata ampela, makesa kuline. Owende ande kukola vushe nshile chita. Kabili, shila timfume na murichi, shila tendeka murichi na kalia. Leke ni nyangu fyanye, ningile kuisa kuchintu chimopa no pene, mkwangu fyanya fenomba kabili, kwangu fyanye. Ningile kubekela kulichi ugwana, pari miniti fye. Owe, ushe, malanje lako pari miniti fye. Eke ntugule chipano, vamo, ababa, ntuwabali muno wafumine konsekuli ya kujojia, elofye, dieka mubushiku, imitima, ya mwipalwe. Namba mnjina Georgia ni kabili Texas, kabili konse, uko mfumine, mfweni kuleji. Besi ya 5, katulika lepadili ena, mama minita ya nono. Atulingile kavela, kuu, chinshi icho ishiwi, kuu, lipilibula. Ishiwi, kuu, lipilibulo kutila ichintu chimo, icho tulaisako, kuu. Ndeya, kukafuka uka. Ndeya, kuchipuna. Yumzi, ule mfachiri ya? Ndeya, kuitebulo. Nomba, wene atulingile kavela, mukutemwa kukuba avana, vamwine, muli Yesu Kristu. Umwabelo kube kwa kwakwe, umwine, kwa kupanga kwakwe. Kube kwa msango shani, kwa likube kwa nani, busuma, kwa nani, kwa kwa mwine, kube kwa kwe, busuma umwine, kwa bufayo kwa kwa mwine. Nomba, ichinshi ubwana, nomba, lekeni ndete ichi nomba, chishi venga chakutila, takwate nshita kupuisha ichi, lelo, nalaika takulichena, kanshi nga kuliko ili pusho, kuti mwanji pusha panta nshi nshita imo, mumbila, ichintuchimo, umfeni. Ubwana wenu, tekufyalwa kwenu. Ubwana wenu, ekutanti kwa kwenu.
When you were born again,
John, chipia, Johane 1:17 ndeche tikela.
When we
are born, kumupashwa kwa lesa, tulava abana ba kwa lesa. Nelo twalingiwa kabela, nomba ichipano ichondesha ukumuleta ko, ni abana ba mu bushiku bwa kulekeresha. Mulemona uku mwamona.
We were predestinated.
Walili ingiwe kabela, kuli, kubwana. Nomba tulipano, nomba ichi, echi chena, pa Pentecosto panono. Basito kutila, nani selwa chipia, lesa lumbani shue, nani kwa tampa shuwa mshilo. Yesu ma, ulimwana wakwa lesa, chiria chishinka. Nomba, chiria techo, deso sapo. Mwamona, malingiwe kabela, kubwana. Bwana, wena, kutanti kwa mwana. Nimpalama sana kulichiri ya pantu. Beka alinjewa kutila. Ndapalama sana kulichiri na tekuti mungu mfe kunuma. Efyondi, mwamona, umwana. Jivangaba ishiwa mafunde ya bwana. Mchipingo chakale. Mchine, mwalimona. Umwana, alifyelwe. Deche tika nalichikuata mumbila imo. Nichinshi chiria, jeni ulevu kisha chilipate. Owe, chali nichinshi chiria. Ine, naliko maila palichena. Onwe, nalikwata, umfenwene, kubikwa, mubana. Naomba mchipingo chakale, ilio mwana afyelwe, mulupwa, ali umwana ilio afyelwe, bantu afyelwe kufuma, kubafyashi bakwe, ali umwana walupwa kabili mpiani ya fintu fyonse. Nomba, lelo yumwana alikushiwe na bachilolo. Kamena Galatia, chipandwa cha 5:17, ukushinta verse ya 25. Chisuma, akushiwe na bachilolo. Akakusha, akafundisha. Nomba, tutile, na nalikwete umwana afyalwa. Tusose, ndiwe shikabili, kabili ulia emlandwine mu King James. Nivanga batala kutonton kanyachiria chivelengwa mkusente kwa mubu ililobuwa kwa King James. Atile, munganda ya kwata ata mwaba hapa kuikala pengi. Inganda, mwaba hapa kuikala pengi. Mwamona, mchituntolo, mwunshiku ilio ya iluile baibele ya kwa King James. Inganda yari, upufumu. Mubufumu kwa kwata ata mwaba hapa kuikala pengi. chaminanda apa kuikala pengi lelo aneitwa tata wa obufumu mali chikwete kulingana Bible mu Bible filia efintu chaba yo wish akwete bala ili kalamba ili kulu ili ama heka ikana temwa ichintu chimbi ichaifyo alikwete bumba ili abantu bale ikala ukulu bali alikwete amaboko ya chilambu abale ikala ukulu bali ukucheme mpanga alikwete bamo ukulu bali ukucheme ngombe alikwete bamo kuno abwaba ile kuichinka kulia lubali amailo shumwanda ubutali kabiri alikwete bamo kuno kuinefye lubali ukucheme mbushi kabiri alikwete bamo abalechema bakafwalo kabiri kabiri fintu ifya pusana pusana ena akwetefye ubufumu bukalamba kabiri ani nepali punda wako munono kabiri aire kulichira umo nokumona ifyo bale bomba aba putula masako ya mpanga ne fintu fyonsenga filya ena takwete nshita tekute mungu mfedyo na endo kutaluka kusima palya na laesho kuikala kunu makulya uchekuti mungu mfafye winonomba uko moneni ali nineno kuya kabiri ali ile ukwesha uko kusunga ubufumu bwakwe bwakwe ubufumu bwakwe eicho nomba ale kwaya uli omwana ali nokube mpiani ya fintu fyonse ifyo akwata ena ni mpiani kabiri iyo twafyalwa ubufumu bwakwa lesa uli Yesu Kristo tuli mpiani ya mulu mpiani chinankwe pamuna Yesu bantu asendele chikulo chesu aishileva ifwe ulubembu pakutila ingesaba wene obulungami mwamona aishileva ine pakutila ingesaba wene mwamona impiani chinankwe pamuna wene chisuma nomba ibukisheni chilia kuli chila umo muli ifwe nomba ibukisheni lesa amlingile kabela kukwishibila kabela kukutila mwaleisa kulichi chila umo aleo mfechi nimienu kukoko kwenu mamona lesa kukwishibila kabela amlingile kabela kukwisa kumpanga ya bulayo nge mpanga ya bulayo kumwina Kristu ilelo ni chinshi nimye nifye kuboko kwenu nga namwishiba obulayo buli kuli imwe nakubana benu kuli abo abakutali kabiri chikesa chitika mwishi kusha kulekeresha efyo asosalesa okutira nkapongolwela mpashi wandi abantu nsebonse abana benu abaume na abana benu abana kashe kabiri muli Esaya 28:18 ifunde pefunde umulingo pa mulingo akanini apa katideni kulichi tabe tsuma pakuti kulongo fyanya kwa milomo kabiri kululi milumbi ekonka sosela kuli aba bantu apa epabo kutusha okutusha impanga yesabata yonaso sele okutila akengilamo kabiri kuli fifyonse kamate menwa kumfwa lelo bapo kwinye imitwe yabo nokutalukako kabiri tabate menwe okuchumfwa mwamona ijafinefye chali ni chinshi ngafijafinefye bali abantu abafumine konsekulia kukenani atemwa kufuma ku Egypti okufuma konsekulia kupita mumatololo kabiri baishilefika mupepi nako ukupalamanganshe kukusonda imyangashe iyafumine mulya mumpanga munyina kulya bali abantu balekwaya ine kukuleta chilya chilya muba Hebere 6 musengo nshi ingachichitiramo nibali abachetekela abapa mupaka kabakatale kwabuka ekuti babuke Yesu alisosele batile bashife balile mana mmatololo kabili Yesu atile bena bali chila umo balifwa chila chaba ukupatulwa bena baba chila umo balifwa ya chishinka atile nundi mkate wa mweo yu wafuma kulile sakuma mumulu umuntu ulia uyu mkate chakafeyo ya chishinka emkwai nakwata umwe wa mnyayaya ngali aichi ni uli omuti wa mweo ukufuma mwibali ya Eden. Nomba, mwamona, haba abantu baishile palamanga nshe, mwamona, gamaloleke isha haba Hebere 6, tekubwekela kulichiria, lelo haba Hebere 6, Aba bantu banshire kumako istaimo banshire parama sana kabiri bali sondapo itabu pe kamu myolo bali kele bali mweno kunda pa kuchitwa bali mwina bantu maka aya kwalesa bali mwene myeo ukupirimulwa ilo bali keno kubika po kuboko pali chena yom kwai kabiri bali sondapo amaka aya wikashi ubukesa kabiri patatukako nisi chifirwa firwa kubalenga abapya kabiri kukulapira pakumuno kukira aba awekesha poku itanikira umwana wako alesa nokupenda umulopa wa chipingo uo ashishwemo na wakulu kuta kulonwa tetekera mkutangululwa chika chisuma jote chaba leo tamuya pankanshi sana mwamona emkwai ama tololo yali basangulu ile mchine venye bali kwete intoka ya butale kabiri ichipailo itabutale kabiri vintu vyonse kulya lubali sangululwa ilo vaingile mupalestaini kukutusha tabalo lekesheni muli abahebereko kusheta sosere okutusha kumbi esa alengero obushiku bwalenga chine lubali nokubapelo okutusha pabushiku bwalenga chine lubali nchende na imbi alandile pabushiku bwakutusha kabiri lelo muli David Eriyo abapelo kutusha na kumbi. Iseni kuline imwe bonse. Mwema chuchutika kabili abafinwa. Na ingine na lamu pela ukutusha. Kupingila muli uku kutusha. Pancho ifwe. Kweba ingila muli uku kutusha. Watusha kumilimo Yesu. Gyotolesa achitile kuyakwe. Pasabata. Muchine chine. Iwa apwe sabata. Yenu kutusha. Kulia ekutusha kwenu. Kwine. Muli impanga ya bulayo. Mpashi wa mshilo, ebulayo wabanto, kabili mula ndushi inga faila, baka shimikila ama sambilila, awabali nukubaleka ukwala utuputula, nukubeye mishishi yabo, nukupenta imilomo, kabili ama ume ama teye nchuka, nukunobalwa, nukulande mipulwe, nukutualia, nukulaika lafiafine, nukulaitabe na mamembala, yalukuta. Chishima inokusende chintu chimonga filia. Nokukano butungurushi kwa mpashu wa mshilo. Chishi, maibele itila itebo chako alesa chari chua kuchila ulupanga lonse. Unuatu ila kubili chila tula nongule kanyo mfiumfiu. Chiringuru la matonton kanyo na mapange ya mtima. Na matonton kanyo ya mtima. Kabilinga tuwa temwe sonde, temwe fintu pia mwisonde kutemwe kwa kwalesa, tamwaba mulifwe. Benga baitwa, bano nama salwa, pakuti mpongolo ya kafiefye kabili ishila itwa ala kumweo, ya kafiefye kabili banono, ava isanga. Abengi bakasa kuline ulea mwishikuno kuikala mufumu, kafiyo Yesu asosire, pamuna Abrahamu, Isaki na Yakobo. Elo abana, pamufumu baka poswa kunse, no kukosa shikulu ushefwe, tatuwa chitilechi mwishina lieno, ushe tatuwa shimikile. Ushe tatuari dokta kampanda. Kabide brandi kampanda. Samu ishibe. Kumeni kuline mwema kabomba. Mama mpulu. Samu ishibe. Eo sauti la shikulu wakengila mo. Elo yo chitopa yo kwa katata uri mumulu. Balia eva kengila mo. Wachimonecho. Ukuingila muli impanga ya bulayo. Musango nshitu ingila muli ena. Tuwalili ingilwa kabela kuli ena. Ulukuta. Ukuishivila kabela kwa kwalesa. Tuwalili ingilwa kabela kuli chinshi. Kukuchinda mibwakwe. Kukusena mina kwakwe. Kukukata. Nukushishi muna na kukukata kwa kwalesa. Tata, ukuikala kulia muntendekelo, mwala pomwine, takwali nangu chimo, mumbali yakwe, ale kwa ye chintu chimo, itaka kumushishimuna. Eito, ason tele kabela, nukulingila kabela ulukuta, kabili ilio mkula weso ndeka ulalengwa, nukubika mashina ya wamuibuku ilia mwana wampanga, ilia mweo, ilio vena, vaipa iwe lintu mkula weso ndeka ulalengwa. Pakutila venga mwenekela, kubukatabu yakwe kabili, kumalumbo yakwe, paista ya kumpela, hili wakalonganye kintu pionse mudu ya muntumo, Kristu Yesu. Kubukata, chiria echo, chiria chirifye, kabili chiria echo, palia penefye mnyinane, mkashi, mikatala kusela, ukufuma kuli chiria. Lesa kusena mina kwakwe, ukakusala, hali mwita. Lensa kusena mina kwakwe, kwa kusala, ali musangurula. Lensa kusena mina kwakwe, upa kusala kwakwe, hamaka yakwe, ali mubatishe no kumubika muli impanga ya kutusha. Abwaba ingila muli ukukutusha, na wabaleka, mukwenda kwabo inshila ishalubana bantu ishakufuma kumilimo yabo ngabyolesa achitile kuyakwe bali kuwa tensansa ishapulamo ishaisushiwamo bukata umuti wa mweo leba lula kulibena bali kuwa techongwe ukutekanya ukusuma ukushipikisha ukushipikisha kwa pangwa ne chitetekelo chitetekelo ukunakilila kabina fimbipo umuti wa mweo leba lula mulibena bantu isubilo yabo yali kashiwa muli Kristu Yesu inte yampashiwa mshiro ukupela bukamboni nefishibilo nefipapu kukonka bachetekela ifishibilo fitakonka hawa bachetekela iyo bale twalilila balonda baba lwele bala tambe fiwa bala ndila mundimi bala munefimonwa vena kabiri balenda pamuna lesa bala landa na lesa takuli chiwa na ngumo winga la stesha bali mini nao kulolela kukula bako vile bintu itia kunuma kukupila itia kuntanshi konkela kulola kubuyo kumwala wawite wa mumulo wa muli Kristu Yesu palia 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 lulia elukuta Nisango nishibafi kile kulia Tekuti Musa sechisu na shikulu Mwalishi babu shikumo Na tendeko kupepa baka ponda Kabinari wile Helio na tonto ngenye kutina Owe yo 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 Kulingirwa kabela Atu itile kabiri ilio tuwa mkonkele Helio tutosa lesa Tuwali abaluba kabiri Aba onaika Atuwa kwete na mano Aya kuipususha Tuwali chifiali luwa chankumba Tuwali nkumba itakwambila po Mukae kulia kuichinkeria nkumba no kulolekesha kunkumba ikota no kusosa no mbalolekesha kuno we mwana kashumukote ndeko aya kukwewe chintu chimo chintu itabi pakuli we kulia mashi kuti yasosa oink oink mwamona no mba chiria chiripie kwa tipie mlei pususha mwewe ne mweka chiria chishinka sana Masasa mkashana ta ulingilo kufwala ya kufwala ngafidia. Ulingilo kufwala obusa ka ulingilo kuchitechi. Ta ulingilo kuyaku. Ta ulingilo kukwata ya marira ya makaji. Ta ulingilo kupepa bafuaka. Ta ulingilo kuchitechi. Mwema ume ta ulingilo kusenda chiria. Ya tila oink oink. Na wakuli oink oink. Haa oink. Ya fye fyeka efingi ifyo baishiba. Chisuma na lakulengo kuishiba kuchira ndifyo musuma ngefyo waba. Oink oink. Mwamona, wala kano kutungulushi, pampashu wa mshilo. Pantu, baibele soso kutila, gama temwe sonda, temwe fintu kia mwisonde, ukutemwe wakwaresa, takwawa muli imwe. Nichinshi chima lengo kuba, abaibela. Muli uluko wa mshilo. Nichinshi choma chita, kuingilo kuma, muli liempanga. Muli mulia, mpanga imbi. Musango nshimwa nshilebela mulia. Ilia empanga ya ulayo. Ulayo wa msango shani. Kesa fishwa mwishi kushakulekele chef ya sosalesa kapongolwela mupashwa ndi pabantu nsebonse umupashi umo ikobonse tulabatishwa muli impanga imwe yabulayo amen amunyina na bankashi haleluya nokuchimo wasanguluka ukabula kalumwa ukabula ubulwani nangu chimo chilesa kama nanga munyina leya muchirubo temulandi tyalechita mukamukonkela nali konkele munyina tekale sana alifu mine munshila Mulumendo atile kuline, atile, lekeni chile chipumbu chive, lekeni yave, na atile, gana litala ukufika mchipulo, ukutilo mtima wandi, taulende la pamona munyina, yena ni ushtayandi, kukia kuchipa ilo, bantu ningwa ukufuma, ukutena mina, na atile, jino kuya chikufye na kuata omupo, mubili wakwe, kabili ndino kumuikata pamo, mukati kanshila, emkwai, kabina limuikete, aleluya, Nabi mwese she, emkwai, alibela mwichinka wachingiri wanomba, emkwai, gali lubile fia fine sondeli yava. Nishita ya fumako kunu maelio na mwene, ulio mbusumua na kashumuno na ikarakulia, kabili sherifi alinjitile atile, chinshi alingiri okuba, munshimbi, atile, alesaba ilafye, na fulungana, ena ena, bali mubikile moteo, natile, Chiria, chilife wino, atile, chilife atile, chishi, bili, nalimuishiba wino sana kabili, nalimuishiba kutula, ilio nalimuaiche. Atile, nga kuliko ichintu chilichonse choni ingachita kukukwafilisha. Atile, chiria, chilife wino, atile, kushe kutuwa mwafilisha. Atile, yo, elowene kutiachita. Atile, pali minitifye. Echo bali mletele kulia, kabili ilio afu minepo panu maya kashita, mumutende. Chali ni chinshi. Walimtumile pepo ili amkonkele. Amen. Alifye, batile ule kwaya kuleta doktor. Batile kumulume wakwe ule kwaya kuleta doktor. Atile doktor tapali na nguchimo icho inga mchitila. Kabili chila chishinka. Alipena, doktor tapali na nguchimo icho inga mchitila. Atile isubilo li Yesu, uya kulia. Kabili atile, bili chile mkwa chilia. Natile, chile subila iwe ukuchita. Mwamona, chile subila iwe ukuchita. Lelo owe mwe, nangunine wine. Chichumfikisha. Iyo lelo munyina. Besa mumulu. Shalipo kuyakunu maishtaimo. Ichintu chumotaishile kuline. Amen. Tachari nipamlandu. Wakutila na lepo ya kuisa. Lelo iyo ichintu chumotaishile kuline. Kantuyo mflawe sonde taula lengwa. Besa alingile kabela. Aleluya. Kukutila kutuwa baba kwe. Kukutila mikuwa kwe no bukata. Kweni. Abo aishi mile kabela chinshi achita alibeta chia chishinka mushari mwita chinshi chwa mwitile ali mwishi mile kabela mariamo aishi mile kabela alibeta mariamo aita alibalungamika usheo chishinka kabili baria abu alungamika ali achindamika. Amen. Hivya eto baibele ya sosa. Baria amo aishi vila kabela alibeta. Chila nkulo. Maria amo aita alibatinda mikakale. Chinshi teke nimbele ngele mbopano. Chisuma atulingile kabela mkutemwa kukuba abana mamwine. Muli Yesu Kristo mwabelo kubekwa kwa kupanga kwa kwe. Kukutashua kwa mkata kwa kwe. Kushe mle chumfwa kutashiwa kwa mkata wakwe. Wene kutia ikwala kulia mwishita kamu ya yaya. Kisho ki nakutuwa lilila. Babili abana wakwe kutibabili kisha. Aba tata. Babili mamalaika baka sosa. Kinshi icho balilandapo. Kinshi icho vena balilandapo. Kulangishiwa kuno wino mwana waluba. Nalilubile. Uyu mwana wandi. Ali dubile kabili nomba na sangwa. Ali file nomba. Ali nomweo. Uleni nomwana wa ngombe. Mwainiwa. Inaya ilia wa misha. Ndamu mweno kubika kumuno wakwe. Kabili lekeni fwe. Mlandu wine. Idu intanda shamu mulu. Shaimbile pamo. Amana wakwa lesa waweleshe kumsansa. Joba mwene ipange. Yepu skilo. Leso kubika ishinari yenu pebuku. Idio mfula wesonde wali taula lengwa. Mba matila Calvin achetekele chintu isa parafilia. Chamu chetekele Calvin. Calvin ali chipondo. Calvin ali peyo muntu pantu ali batishishe mwishina ya kwa Yesu. Ali chipumbu. Ali fwai kwa kupiribuluwa umwine. Emkwai. Elo iti aso selepa fintu fimu aso selefia ali talungama. Mwyesha lelo ito ena. Imi chitile ya kwa umuntu. Uingepa yo muntu pa chintu chimu isa parafilia. Chintu isa bipisha. Chidia lubembu. Chesuma. Uko afu shishe kulifwe. Owe, noleleni. Shiletele chili ya ubwana. Vushe ninchita.
Am I too late?
Ninchelwa sana. Katumone fye ifyo inkoloko ileso sapano. Ninchita yotu kwete. Chisuma, katusende fye. Ye ama miniti ikumi pamulandu wa baba ntawafu mino kutali sana. Lolekeshen. Ubwana, leke ni milangishe fyo chichitwa nomba. Wishina kwata ubu fumubu kalamba. Alepitamo. Nomba na kwata umwana ufyerwe. Owe, alinesa sasana. Ulia nilesa. Eicho mwalishi baifyo ulia wisha chita. Alasanga uwa kukusha umusuma sana. Chilolo. Mwalishi baifyo chilolo aba. Tamwaishiba nikafundisha wakusukulu. Alasanga kafundisha uwa kusukulu uwa ishibisha. Uoenga sanga mchalo monse. Elio kabili tuwala ya nomba umfweni. Kabili kafundisha wakusukulu uwa ishibisha uoenga sanga. Ina fye mkusenda chintomfwa. Alefwa yo mulu mendo wakwe kuba omuntu mwine mwine. Amulefwa ya wana benu kuba muli ulio msango. Mchine. Ifya wamisha ifya mwinga bapela. Emkwai. Hei chongo muntu wachitia liru wa tonton kanya chilia. Chinshi chomle tonton kanya lesa tonton kanya. Baba na wakwe. Uwa ishibisha uoenga sanga. Hei chafwa yo muntu. Winga wa uwa ufumachumi. Nomba e natachito muntu. Afwa yo muntu kusosa nomba. Dolekesha ine. Juni ya kutuwa chita ichi ntu ichi lichonsecho ulefwa yo kuchita. Mutemwe kwa. Owe. Tata. Alex tafe wino, mulu mendo musuma. Akwanto kupampa shiwa panono panuma yakwe, kabirine mpimbiri, mchisote chakwe. Yo yo, uliomome kutiba mutampia, nilialine, mchine. Afanyo muntu, uyoruka wawa chinka. Gata kutila uliomulu mendo alinokuwa wino. Kumwewa, ngata lechita, mwewe chalubana. Kabiringa wishi, wape sonde atonton kenye chiria. Ushete tibuwae umuntu, ukuwa wachinka na imwe. Kafundisha wakusikulu kuwa wachinka, babana wenu, mchine. Chinsuma chinshi chomle tonton kanya lesa tonton kanya. Kabiri ali ishiba, tatuwa ishiba, wene ali ishiba. Tuwa ishiba la libela, kukutulande, nilo wene ali ishiba la libela, kabiri ali ishiba. Hei, chonamu ishiba ito tatachitile, kata nilokusosa, nilokusenda papa, kukulekesha papa na bandi. Nangula litaliro kusosa, inokusenda, bishop, iyo, iyo. Na chitile chiri ya pantuari ishiwe papa kuti ava mchiruo, bishop nao. Mwamona, na chitile kusosa, inokukula kanga liyo mkalambo kulolekesha panku tashandi. Iyo, iyo. Avulile mpashu wa mshilo. Ulia ali ni chilolo wakwe. Kukukusha abana wakwe. Chisuma, kanshi kutimwa ishiwa shani mpashu wa mshilo. Ali chishiba, alandi lo kupitila, mumilo moya muntu. Musango nshimu shibiramo liena ukuti alila ndechine. Iliyo mamona umpashu wa mshiro kulandi la kupitila, mumilo mo iyo ilila ndechine. Ilia fine, chilanshita, ukusobe la libela no kulengo kuchitika. Mukupiririka fie, ndofyo Samuel asosele, liena mleshi wakutila, chilia chine. Chile isafye wino, pantule saatile, galanda kabirisio asosa atafile isa mkufikirishwa. Mwenye umfwa pantu nshiri nankwe. Nelonga achitachisu marie na mumfwe ni pantu ndi nankwe. Mwamona, mwachimunecho. Kiria, efyo achita. Nomba, yendala pitamo. Nomba, chinshi icho mle tonton kanya uri achirolo inga sosa. Angali no kuyakuli ya kulitata no kusosa. Abana benu, venu male chitefintu mububi. Nde mweba, uri omulu mendo wenu, ena, ena, nishika mfutu. Ena muna ngani, chatala na muna pomuntu, wa msango ifi.
Ma.
Mwadishu efyo achita, kabiri, ya mkashana wenu. Owe, cha ishiba efyo mnino kuchita, na ena. Chisuma, na mwishiba ichi, amuneka kwa atifye ena, alifye wapentu wanga abamu obali ya, abakashana kulialubali, abapelishieti. Mkwai, afuwayo kuchita fye ngefyo bachita. Umwana wandi, umwana kashi? Umwana wenu, umwana kashi. Filia efyo mpashi wa mshiro ringi lokusosa, palu alukuta ilelo.
No wonder we can't have a revival.
Emulandu wine tekuti tukwate okupuputulwa. Mwamona, nomba, chiri achishinka. Nga pamwana wenu mwaume. Ha, ichintu chimochine. Chishi, chisuma, mwari ishiba imwelionse msoso kutila. Chiri mpanga chiri ingile okuyali ila umuli uliomule mfwe kulialubali pari chiri echa kulia. Icha mpanga kulialubali. Na mwishiba ichwa chitile, ali chituele kulia umuli chiri echo nto chachani. Ashi tuwelefie kulialubali, noku shibi kashonse mulia umulonga. Kabiri, noku shireka ukulala mulia mchonto chachani, ukulalia ya imi wilo ya kale kabiri shena, tashikwete na amano tekuti shifu memo mulia. Balia niwa bishop, ba pastor, awaba kana amaka ya buko. Chisuma, demwewe chinka, chatrana munapwe vumba ili ya mpanga ili ya mwenso mubu mbandi. Enatafuwa ya chiria. Yo. Aminamu ishibechi. Tiri ngombe ukulubali. Mwali ishiba. Imwe. Mwali isheba ukulia. Ulia. Ulia umule mfe. Kulia lubali. Imwe mwali ishiba. Noku shirengo kubaisha ina. Namu ishiba ifyo. Aleshpela. Yo. Tiri efya nifya kare efya kosa. Aleva lengo kwe ilunda kutubu ngwene fintu fionse. Tamuatala monapo echa msango filia. Mubu miwenu. Tamuatala kumonapo echa msango filia. Mubu umiwe nubonse. Mwadishiba icho achita. Ukula ya kunse kulia. Ukula pepa chikaponda. Ichikulu. Ukuweke la kunu ma. Ena ripa muno mkashi wakwe. Weninafuala utuputula ngafiria finefie. Hawa perishiti bale chita kunse kulia. Ulia ya musango wambila. Mupashi wa mshiro lingile ukutuala. Palu walu kutailelo. Nomba. Chinshi icho mleto ntonkanya palu achiria. Ulia ebwana. Ucho wene chinshi achitile, aturingile kabela ifwe, wana, alitupela umpashi wa mshilo. Lelo, doele ni pali miniti, wana, chiria echo tulila ndapo, wana, chisuma, mwadishiba ifyo achita, abishopu bali shirobu shikubumbi nokulanda enali kwete okulongana kwakunda pakuno nokulya lubali kabiri bishopu ali shireko umunu mendo omo munyina ali shire kabiri ali pepela balwere kabiri atile iwe uleke chiria owe owe tataba bishop ninoku chita chiria ila mpana nabo owe yo yo tata bishop muchine yo kabiri pali yana chia noku mweba ichine okufumafie mutebo chenu mamona ichichiri apa davirenga ama funde yenu kulie na fiafine ifyo walingilo kuchita kabiri yena tekuti omfwe kulibena ati leo we chiri achari chakunkulo imbi umwana umbi nishita imbi chiri ya tachile pilibu laine mwachimonecho chiri ya nomba chiri achine memu nandi nomba mamu na polu kutalule rufia apolu wabi kwa kinshita tukwatile kuputulua kinshita tukwatile fintu kutualilila paria epo chiberele Joshua atile God ndefwa ya iweoko apapene fye epa vela inchende yenu kulingana nechalengwa apapene isapano God kabiri ule ikala pano Benjamini kabiye fye ukulubali kabiri nomba imwe wonse taluke niko umupaka wawe na perishiti kabiri Joshua avwela pano wonse bali mukati kaba perishiti kukwata marira ya kalamba ya kale ukulashana fye ngafiria kabiri abana kashibon saba pentwa kabiri ukula shana shana nuku kwata inchita ikalamba kabiri Joshua afwena mumuto wakwe nokusosa nomba chinshi nomba chiria echintu fye chimochine ichile chitika tebonse deta shanesa tebonse elo abeng sana chesuma nomba chinshi icha chitike lilia chiria echa chitike Mushireta mwelinganyo kutila ulya muntu mpashi wa mushiro alo mfanso ni kuli tata iliyo aleso sachiria owe mwe na chimweba lelo ena tekuti omfwe kuli chena ani mweba chiria no kumulengo kubirenga mulya mwine fye mwebuku nani kwete nani kwete kashibikira omuno no wa ishire no kumulanga kuti Yesu Kristo aba chimuchine mailo ilelo no myayaya Kabiri na mwishi baichi asuminishe umo muli bena asuminishe umo mukote kachema wambushi ukwisa kulya nokumweba kutira chiria chali cha kunshita imbi mwamona kabira lenu nko sana inshita iliyo afikire kulya nechene chambushi na mwishi basikaponda kabiri na mwishi ba kabiri na fimbi pwale nu nko sana iliyo afikire kuno mwamona Donde mweba uliakachema wambushi alikwete pamendula bengi ababikirwe paliena pantunde mweba ngakuti mwalembe shina lyakwe pepepa lakuti chasenda bentu aba kuti chasenda chitika we pepa lakukupanga ifya kulumbwira kofyakwe emkwai pena muchine bali mutemwa kulya lubali muri chilya chalo donde mweba ena muchine taishiba ifya kulishe mpanga chilya echintu chimo palwa chena Ena tekuti fye omfe kuline, efe ompashu wa mshilo aleso sa. Aliesho kumwewo kutila imwe, maaba chimochine mailo ilelo no myayaya. Lelo ena, tekuti achichitefye. Ena nikuwe omkalamba sana uo nshatalamu napo, mubu mibwandi. Kabiri ulukuta alwari mlengo kubaka angalila, bishop na fimbipo. Abantu bonse bale umfakuli ena. Elio kabiri namu ishibaichi. Bala senda bali abali kwata ekintu kimwe chakale kuri echo beta television ole sura ekintu kimwe chakale ngafiria kabiri kabiri bali abana kashibesa mukumonekela nokwangala ne misango yonse ya ndereshi shipi kabiri mwalishi ba abenga abana bino abana kashibaba pa owe muchine tefyo mwamona atira efyo bali bali chichita bamo muli bena bali lilo kupuputwa tata Bamo muli bena bale chifwaisha sana bamo muli bena balenda muchine chine muchishirwa bamo muli bena bali mini na muchine nganshi pali chilie chebo gefyo benga chita bambi nshishi befya kuchita bali kulya kunso kutali na mwishi ba ifyo bali abambi bale chita kuba sente ka kusosa bena libumbafye yabafulungana chisuma kilya chirene ngo kumfo bisana leonomba katupili bule chikope Nomba wishi, umwana wakwe, munu mendo musuma. Wishi yonse, yonsefyo yupano chilolo mpashu wa mshilo. Ninshila nshi mpashu wa mshilo. Asosele, na laya mkwenda, chilolo watile ndi. Umwana atila, nakulaenda fye, pamuna imwe. Nakulaenda fye, pamuna imwe. Owe ulubili, walilepa sana we mwana. Na laya pamuna imwe. Ninkwato kusubila muli imwe. kana tendeka okunaka alinokuimya okuboko kwandi nokunjikatirira bela kuli kalamo pali apa muli walupiri sile sakamana tikulufye imwe epo muli katire pango vupusano nangu panono ndinokwenda fye pamuna imwe paliupapya pali apa mulu amabwe ayaterera sile sakamana tikulufye namwikata okuboko kwandi ndinokwenda pamuna imwe ndinokwenda pamuna imwe owe namwisiba ichi awisobale ekitakirya mwamona ndyakisuma emkwai kabiye pamulu walupiri palya owe atire namwisiba ekitata omwana wenu alifyenga ekipandwa kunjerwa yakale namukine kine abafyenga imwe ekitebo kyonse ekyomusosa asosa amen kuli kyena naali mulenga okupindibula mu baibuli obusikubumbi kabiri yasosire yesu kristo aba kimu kine mailo lelo nomuyayaya namwisiba ikyo asosere alibirikishe nokuimya amaboko yakwe mulwere nokutosa haleluya amen owe kabiri namwisiba yasosere pano mu kitebo kyenu namwisiba palya mwasosa emirimo uyo wakitekera muliine emirimo yonkita nawakakita ndeebukisokola embakirya ku mwana wandi ndeebukisokola embakirya owe eri omwe nekirya abirikishefye n'okutolokatoloka okupunda aleluya kikulu fumya erisonda eryonse muliine nengeni kubanga kirya emkwai kabiri byonse biri efintu ifyo akita owe tata ali kisosere ndinensansa pali buli omwana ulya mwana musuma kisuma akulolekesha pali ena pamyaka inono akumona ifyo ena akumona ifyo ena aleisa kabiri ifyo alelunduluka panuma yakachita emyaka yapita alebwa mbashani owe mwe alekula namukusena mina owe mwe enafye alepala imbao demwe bayimwe ena mukine kine tinshi alasainda kiri empanga kuti akisunga ngafirya irya mukita ena takatale kusipela ifyani ifyamuli bemba ena takatale kusipela ifyani ifyauma iyo baisa kulya okusosa tulepo yokuirunda kunkuta asosa isale enu tuna twenu tamuleka bila kirya omkwai ikipano ikyo omukabira bapire nino okubatisibwa kiraumu muli imwe muishina lyakwa yesu kristu kukulekerwa kwama embusha enu mukapokera ekyabupe mpashi wa mushiro emkwai bilya efyo asosere owe bushe mukine kine alepire bula kirya emkwai mukine alekita kisuma ulya emusango nalemberamo kyena ulya emusango fye asoseramo kyena emkwai bamwe muli bena batire mukalolere mu musumba wa yerusalemu mpaka mukafiikwa amaka okufuma ku mulu apo mpashi wa mushiro waisa pali imwe imwe mube inteshandi mu yerusalemu yudeya kabiri samariya kabiri namunchende shimbi isha kutali isha mwisonde ibyo aberengere kiri apundire aleluya kiri ekyo ulekabira namwisiba ekyo akita alaba senda fye kulya mpaka ibyo bacumfwa epera fye ekala fye pamwe nabo kabiri nga batendeka ifukanisa batira doeleni pali miniti kulya emusango embushi shikiramo tempanga mamona owe nkita shimo balamukalifya panono ena lero ena kitafye kwati okuba pampasha panono panuma nokusosa doeleni pali miniti kirifye bwino ali ishiba ekine kine fya kushitungulula shirye mpanga emkwai ndemweba namwishiba iki nali mwene akibishop kampanda na kampanda okumweba okutira ena tekuti ese kuli iri tawuni nokukwata okulongana lero namwishiba kirikwati nali mutungulwire natire kabiye nangu kibe ebyo mwamona yabweshe ayamatepu kabiri wikaleka yakayekumbi waire nangu kibe ebyo walire muli ayamatawuni uku atire kisuma tatwalipi kabiri namwisiba kasebanyaire kulya atire ndepingana naiwe kuti namulenga okukanaaba muli irye tawuni natire tekuti ukikite nanamwewa okuya alina okuya tepingana naiwe kutyaya yo nalamweba nalaya kulya nokusosa nomba iwe wonse ntuma mulongane wonse pamo tamulefaya kulya okufulungana kwakale kunolubali kulya konse kunda pakwabulesa kabiri fiye fintu ifyakale fyampashi wa mushiro kirya ifyapitire kunuma kulya nabatumwa emyaka yapitapo namwisiba firya tafyawama kunuma kulya kwesha okubapeera ekyani kyakale kyawuma byonse fye nga firya bena bena lero namwisiba iki aire kulya lubali lya fine alituwa lile okuya kulia nukutende kaa kubapela umule mfwe ukufuma kamili na mwishilaichi chirie mpanga sha tendeke ukulia sha tendeke ukula inangefyo shingawa e mkwai hiliyo shile mwato kundapwa nukulonga na kabili na mwishibabe ngi mulibena abacha ite batendeke chishi bali mwenenga chakutila bali kwete umuina ukalamba wachani tauma nga uliomule mfwe na mwishiba icho bali chirena chena bali itawama sana mpaka bali butukile kubena mupalamano batile ule nichi inisepela ite yanyeni e mkwai ngechi panopene ichi chili panopene panopene epo chili mwamona kapile nifike chila umunguli imwe nukubatishwa mwishina liya kwa Yesu mwamona mwini nukupokelela mpashwa mshilo chili kuli uyo onzo winga temwa lekeni ese kuno kukumona ifyo baibele ya sosa mwamona kapili mena male kuata fye nshita hii kalamba kulia lubari owe ulia mwana wandi ulia mulu mendo wandi Yesu mamule tonton kanya na kula kufika po ee mchine chini efyo mpashi wa mshilo waso sele nalimupela mashindano mune nalimuesha mule uyu msango nalimuesha mule uya msango nalimuposa panshi ukuruwala nalimubika pesamba nalinyantile pali wene nalisuminishe chiwa kuchita chili chonse kuliena icho enga chita aishile imano kubwela na kabiri aishile isafie chimochine mamona buku imana kabiri na mlengele ukuruwala nalichita ichi nalimuposele mchipatala nalimusendele kunse kuno kabiri nalichitile ichi Nali chitile chilia nali lengelo mkashi wakwe kumwalukira nali lengere abena mupalamano bakwe kumwalukira nali letere ifi lifyonse chilia tatapangiro sano nango bumo ubunono atire nangula kanjipae nali line kamusubira ali pe yulupa lwakwe nasendele ichi nachitile ichi nachitile fyonse ifi nachitile ichi chilia na chimbi nali line ali minine nangula njipae nali line kamubombera wena wande Owe, Yesu mande chitikira tulingire kumwita kuchifulo chimo, kunchende imo inono Yesu makabiri nokukwata ubwana. Nomba, ibyo wishi muchipingo chakale, aumfile ukutira uyu mwana aishire kula, kabiri alisambirishiwe ukufika ubwana. Oh, bafyalwa ngo mwana, lero ibyo bali abana, lyaline. Eo nomba tabakata leo kubafye kuchila ukubo mwana fye kwa munganda mpaka wakula nukula angisha ifyo baba. Lilia, alamu itakunse, Lilia, nomba tuafika hapa mwelukuta. Kushe na mwiteanya, nomba natuchilwa kwa panono. Chila muntu ashipikishe, ikashenu mwe wenu, nukunasha umutima wenu, pari minitifye. Mwamona, nomba tulea mkubika ulukuta. Nomba ili olu kutalu afika kulichirie chifulo atira manase pamobe ni hapa Ifraim iwe kunolubari Yena ala mtu wala kunse kunchende imo Kuishala chita kabili ala mubika panchende ya sumbukangefi Kabili ena akwato kusefya kabili bonse pala sangu wako Kabili atile defoya chila muntu kuishivo kuchila uyu mwana wandi Kabili dese ndo mwana wandi Kabili ndekwa ya chila muntu kuishiba, kufuma nombo kia panta nshi, kutila ishina liyakwe. Jemu fika ilaya ilisuma pali wene. Kabili ndekwa ya imwe kuishiba kutila ishina liyakwe, liyaba pia ilisuma pali cheke wandi ngefio ishina liyandi liyaba. Ena mwana wandi, demu leta mulu kwa wandi, nangula ali mwana wandi ukutula ilio afirwe. Ukutula ilio apo kirele umupashi wa mshiro. Ena aba mwana wandi leo nomba nalamubika mchifulo chakwe mukuteka umo atampia nishi atampiwa uo aingisha nishi aingila kabili mchine chine geti la kulimwe gamaso saa kuli chichimuti gamaso saa kuli ulolopiri tela kabili tamutunge nye mutima wenu kilo mwache tekira kutila icho mwaso saa tilino kuchitika kutimu akwata icho mwaso saa Mwamona, mwachimonecho, mwachimonecho, mwamona, ena mwana wandi, imanga maishibo kutilo wana kutila ii, vale mbulo kubomu anapanuma, ashini nkichoku ba ii, umuntu onso watala kubirenga baibere, kukubikwa kwa wana. Nomba, desa achitre chintu chimochine kumwana wakwe, iyo asendele Yesu parupili, kuluwa sansama, asendele Petro, Yakobo na Yohane pamulupalia, palia ni makamboni batatu, abeso nde. Pali ya pali Yesu, Mose na Elia, na Lesa, pamulu walupiri. Pali ya pali imini na pali ya palupiri. Kabili ichintu, ichanta nshina mwishiba, pali yolekeshe, kabili Yesu alichinda mikwe kutanshi yabo kusido chishinka nubanga abaishwa kutila yali amalembo chinshi icho achitile wene alimufikire umwingila ushibola kabili achile inali yakwe yabalike ngaka suba kusido chishinka kabili kumbi yali bakupikire kabili Petro na Yohane na balia bawile obu kupeme kabili bayolekeshe kabili palia paimine Mose na Elia kulanda kuli wene kabili Mose alifile no kushi kwa munshi ishi isha ishi vikwa pa miaka imianda chine konse konse kabili Elia anine palicheleta kuya kumuru miaka imianda isano ilio takula vachidia nendo bali kuya kuine pali ya vale landa kuli wene mamona asendele Yesu pamulu ukubamona ukumona idoche na chari ukumona pali ya kulangisa wene ipipintu kabili bala ndile na wene, bali kwete kulanshanya na wene. Eyo lijali nefye, iyo Petro alole sheko na kabili, obukata bali kumine pali Yesu, pamwene Yesu weka. Kabili, ishi wiliafu mine, mulilili ekumbi nokosa, uyu, mwana wandi wate mwikwa, mumpweni. Ishi nalia kweli lifye lisu mangeli andi nomba. Mungweni chilea echo kuletuwa muatema abana ababikwa nomba pari ya epolesa alesho kuleta ulukutalua Pentecosto mwiku kuliawe na Efesi mamona imwemule umfwa tulingilo kuisala pantu vule ili lakofye mamona abana batende kukulala kabili natulafuwa ya kuisa palu bali pali vesa papene telo chekuti nchichite mpaka vesi ya 13 mamona ichiputu watakulekelesha kakati kwa nampashu wa mshilo wabulayo lino kuisa pali chili ya pamulungu mamona lolekeshen nomba musangonshi ni chinshi chituleta mokabili musangonshi tusungiru wa monechi eo nomba kubika musangonshi mwe mkialu wa intanshi mungufumu na mpashu wa mshilo nivanga vaishi bachiria nisuma itikonka po mlalingiru wa kabela kulichinshi kukwana chijani chinshi mlalingiru wa libela mkubikwa owe nkashi Scott ndeche tekela eo uike lapa vushe tewe wachiva kulia kunganda lelo isambilisho ile shinguluka munche nde imo mwisonde kushinguluka mufifulo ityapu sana sana mchalo na aliumfa waliliena sana kutra Yesu alipano pesonde kukwenda inda mumubili alesa no kuchitechi vulia bufi mpashi wako wa mshiro ulipano kabili alesho kubika ulukutalu wakwe kuleta ulukutalu wakwe mungutantiko kulubika mumpanga ya bulayo pakutira wengengila pakutira balwani bonse kutiba fumishi wamo amena manase te kutiba sende impanga yakwe kutikwate kulongana kwa kunda pa ilio chitika wa ilio ba na ya kunse kulia no kushimikila ulubatisho mwishi na kwa Yesu Kristu kabiliba kabiliba mnina aba mubene watatu kusosa wena ni ulia wakale Yesu eka kabite kutinje kunolubali no kukwato kunda kwa kukwabulesa ilio chitika wawe na batila kunda kwa kwabulesa kulifye wino kabili abengi mulibena balonfa wino ifesha mano ifya kwa shikuru no kusosa isuma na litetekela mnina Branham nikase sema neoleke ni mwewe chintu jimo kukulifye mpashi ulipaliena kabili aleli ngula ena mbonfwa kwa shikuru lelo kusambilisha kwa kwe kwa libola wena takwa wama nani wa mfapo ukwole wa msango filia jena limbi chakwa lesa temwa tachili chakwa lesa ya chishinka jena limbi nilesa ngate ifyo tali nilesa ulie msango chibelelemo kwa msango nshi mino kwa tilamo manase tekutia sunge nchende yakwe Ephraim tekutia sunge nchende yakwe Gadi tekutia sunge nchende yakwe Benjamin tekutia sunge nchende yakwe wonse wale enda kunse kulia na wina perishiti kabili bonse abasankaniwa sangonshi wingabikwa yo twali byawa nampashi wa mshilo ife bonse usiyo chishinka chinshi itoto abya kwako kulingirwa libera ndiyo panu maya byalwa twalingirwa libera kubwana kubikwa mumubiri wa kwa Kristo Kulemona chende pirimula. Chinshi umubiri wabwa Kristo. Kamu batumwa. Kamu ni makasesema. Kamu ni makasambirisha. Kamu ni makabila wambira nsuma. Kabili vamo. Bachemi. Kusheto chishinka. Wali ituwako. Bambi. Bali kuwa tefjabu pefandimi. Ukwiru lendimi. Amano. Ukwishiva. Ipipesha amano. Ukukomba kwa pipesha amano. Yonse fjabu pefjabu sana pusana. Kabi nomba chinshi, ichobe nga chita, bali gombela kochi liya panono chinshi. Uchileka, ukubafie filia fine ngefio nshaishi wapali chilia. Umo aima, alandila mundi mikabili umo, atuwa ilo kulanda. Ichintu chimo chine, kashimikila, akula shimikila, ale chitobu itegwa kuchipa ilo. Kabili umo muntu aima, alandila mundi mikabili, aleluya ubu katakulilesa. Katakutila, katakutila kashimikila, awangole tuwalila, nembila yakwe, ukubo wasuwa. Elio abantu balasosa wa welela numa wa kale mwamona ipamulandu tabasambirishiwa aibele yaso kutira umupashi wabakasesema unakira kulikasesema lesa tewachi mfulunganya ilio na imini na kuno temwa kapiunga kuno mkutuwa kwa kalesa temulandu musango mlefwa yokulandira mumunjimi ikale nitondolo mpaka lesa apuisha kuno elio nga mwalandira mundimi tekuti chivefye kuwekesha kumo kwa malembo pantulesa atile mwibo mfya mashiwi ya chisose sose. Elo yena ni mbila ile tontafye kumuntu umo. Muka njipushe nshitaimo. Muka sonte umu nwewe nupa nshitaimo. Hapo mpashu wa mshiro. Hata lile mshita ya kulingurula. Haelele muntu umo. Wawekesha hapo ile mbo na kabili na kabili. Mwani vevele chintu chimo icho itali talubana. Na vee na kabili chintu chimo icho vachitile. Kabili chintu chimo, icho balingilo kuchita. Atemwa chintu chimo, icho balingilo kuchitika. Atemwa chintu chimo, icha parafilia. Kuseyo chishinka, efeo tava no kulandila mundimi no kuhilula. Nga kuliko ulu kutalumo, ulo ulandila mundimi kabili umbi, ailula. Lekeni nso seifi. Lekeni mungina nembayo eme no kulandila mundimi. Kabili uyu mungina pano, apele ubwirulo. Atila, ebe nuyu muntu pano kutila mailo, aile kunse kuno, no kuse chintu chimo italubana. Kito talingilo kuchita. Nomba doktor na mweva ilelo. Na kwa taimpalonda. Kabile kalungamike. Chia chintu. Wele kuno kabili. Nuku ilungamika kulilesa. Mwame aso samuchine. Chia chishinka. Jena. Lesa. Alina imwe. Lelo musango nshi tulino kuchichitilamo. Muli inshira. Mwamona. Chabafye. Ruru. Chia fine. Takulu kubikwa nakalia. Nomba chia chili mwamona. Awena efese. Balesha mwamona. Ifyo, ba chilufya. Mwamona liena, bala chilufya. Wanili ndi wakavela, kukotelela, ubwana. Mwamba ni vanga wale umfa icho, ndepili vula, imieni ukuboko kwenu. Ubwana, tuafyalwa mpashi wa kwalesa mutine, ukupokela mpashi wa mshirono kumilikisha. Aba tata, aleluya, ubukata kulilesa. Tulichiria chinshi nkatulibana, telote kutitwira ngukumo. Tekutituna mena, ilishite. Kulekeshe ni kuli Billy Graham huku imina kulia. Na ulia umina Muhammad huku sosa. Chishininkishe. Kulekeshe ni kuli Jacko huku imina. Kuli lienchende kabili ulio msenshi. Ulio lukutaluwa kwa Kristo kuposhanya maboko. No msenshi kunse kulia. No kuikata ukuboko. Alingilo kuba umina Kristo kuposhanya maboko. Na chiwa nga Joe Lewis. Kabili utonton kanyapalu wakwe. No kutukalesa kabili atile. Takwabe chintu cha msango ifingalesa. Nangu chive shani. Icha kwambila po. Kabili nefintu cha msango ulia. Kabili ulukuta. Abo aba itabene ulukuta lwa kwa Kristo. Ukuposha ya nankwe. Nukupende mbali. Ukanya. Munyina Jacko. Nichinshi icho mwinga chitapo. Kabili mapente kosto. Abengi mulibena. Ukumukanya. Ilio bakashimikira bonse mumpanga Yesu balingiro kuiminina abayikata na pamuna nkwe nokusosa lesa tumene amaka yenu mwamona wachimonechi uko tekutilo bikwe Ifraim talefayo kuikala umo umwabena aya okulubali lesa ngabena Manase aisa okulubali nokusosa o wemwe shikuru wali mpela ibara ilisumaili anyanje elio pano waisa ukulubali gadi atila chisina nomba wela pali miniti ningida kumama saka ilona ine wine narasende nyanje haleluya mwamona na mkwete nangu chimo itakutane nyanje sende na masaka amasaka etu kutuwa chenu itakulima tamulingile kucheme mpanga ndio mulingile kucheme ngombe nesale kwaye kubika ulukuta lwakwe ndio chilawo muli bena wale kwaye kusite chintu chimwe chine haleluya kabite kuti mubebe chintu nangu chimo palwa ena yoyo bena machili bali kwata chidya chidai kwa tambushi bati mamona
you can't tell him
teti mubebe chidya chishinka nomba kushe chidya chishinka kabite kuti mulubike ulukuta mamona ulukuta lulingi lukulingi wakabela kukukelelwa wabana uko muntu lesa kutia sendo muntu nukumupokelela mulupa nukumupela ichintu chimo ukutila intanshi ukwesha chiria nukumunanga na chirungama haibele soso kutila esheni umupashi uyo muntu alila ndapa chintu chimo esheni nukuchimona gana chirungama endeni pamunacho elio musose shikulu tumineni chintu chimbi walile nukulaenda mwamona walile nukulaenda mpaka chila muntu asenda chifulo chakwe elio mulino kumona ulu kutaluwa kwa lesa ukutendeka wakuisa mchifulo chaluko nene lintu wala perishiti baka tendeka ukulabu tuka utuputula tulino kufumako imishishi shakulamena ipinso filino kusambwa ikaponda filino kuluba tika shishinka ilio lukutaru atende kwa kuingira mmaka ya luko haya pulamo ilio tukwete anania na safira kabili abanono mulibena emkwai mulino kumwona ilio lulio lukutaru wa mshiro wa imini na chapamo mmaka yakwe ukubikwa mchifuronga abana wa kwalesa ukupokelelwa mulukwa wa kwalesa ulukuta ulu wa mmaka kwimina palya mubukata wa luko owe dulia elo aleishi lako mwamwona ifyo tuwata lukanga nshi mamunyina timuise pamo pamalembo kabiri umuntu uri onse ushinga muna urubatisho rwa mumenshi muri baibele mwishina lya kwa Yesu Kristu ena limbi ni mpofu atemwa kwali be chintu chimwe cha rubana mumano lya chishinga kabiri palya epo burwi ubukalamba bwabela Nala eba umuntu uli onse uyo uli nokundete na ilembo ili onse apo umuntu uli onse ata lilo kubatishiwa mwishina limbi ili ashala kunse keshina ya kwa Yesu Kristu mulu kutalupya ate mwangali batishiwe mwishina limbi ili ashala lingi lo kubatishiwa chipya chipya na kabili mwishina ya kwa Yesu Kristu kukupokelela umpashi wa mshiro kese mkundangisha takwawe chintu icha msangu ifyo takwawe umulimo wa msangu ifyo ilio Yesu aso selepari alubari kabie ni kasambilisheni awa nko shonse mulewa batishisha mwishina ya kwa tata mwana na mpashu wa mshilo tata mwana na mgula mpashu wa mshilo yonse fiteshina tapari palifiena Petro ali shire yali ine panu mayanshiku ikumi atile lapile noko batishwa chila omu mulimwe mwishina ya kwa Yesu Kristu kukulekelewa kwa membu shenu kabili mwonse muli baibele elio kabili aba pano bamo aba batishiwe kulyalubali mwishina limbi na Yohane ukufika fye pakula pila Paulo atile mulingi loku batishwa chipya chipya na kabili mulingi loku isana kabili owe wali batishwa kumuntu mukalamba wa mshiro Yohane abatishe Yesu chisuma iyi nimbila nsuma oyo mupashwa kwa lesa kwa sokololwa kuline nje mutumwa kwa shikulu kabili nga malaika afuma kumuru nokushimikira chintu ichapsana ambele ngechilia Aibele atilanga mala Paulo atilenga malaika afuma kumulu asosa chinto chembe bishop akibishop papa kangali la chonse pe ito engaba kashimikila chinto chimbi chaibela kusana nechi ito nashimikila kulimwe abe wakungwe chilai akwaba umbi atwa kwata intambi shamsangofilia yom kwai mulifye takwaba ichintu ichamsangofilia imwe ife elio kabili elio mwamona mulandulisha bantu tekuti bamwene chilia mulandulisha bantu tekuti batetegere chilia mwamona umo muntu waminefye palya pene jeni kulingirwa kabela ya pine chinshi bonse abo tata ampela bali chinshi kuisa kuline ikyo chaba itapirika bonsa bo tata ampela baino kuisa kujine chishi chile chitika na ine ino kuesha kusanga pano ifetule chimona ichi chisoma lekeni mbelenge pye ivesi elyo kabina la mweba ifyo Paulo ifintu ifyo imbira ine nachimikira muno bushiku ipipano ifyo Paulo asosele paluwa kulingirwa kabela palu batisho lwa mumenshi mwishina lya kwa Yesu ulu batisho lwa mpashi wa mshiro kutantika mulukuta kabili na fimbipo ifipano ifyo asosele nde papa kweba abena Galatia icho mulesangu kefi bwangu kuwa mwitiremu tena mina kwa Kristu jinenso ni sana pali imwe mumashi uyambi kutila mwalisuminisha muntu mbi ukuisamo nokumufumia temwa nokumutarusha kukulichiria umbila nsuma imbi wena takuli imbi niloba mune pobali awale mufunda ula nokufwayo kuchingilila imbila nsuma ya kwa Kristu kuchingilila imbila nsuma itunturu ya kwa Kristu nilo mwoneni nilo mbaibu kisheni chali ni Paulo yo wako nkomeshe chila muntu yo usabatishwe mwishina ya kwa Yesu Kristu ukuisa no kubatishwa chipia chipia na kabili mwishina ya kwa Yesu Kristu nibanga baishiba ukutila chilia chishinka nibanga baishiba chali ni Paulo waso sere ishinka maisha alisha kiswa ukutula ili omkula weso ndetawalengwa kabili chali sokolwelwe kuliena ukutila kwa ilingiru wakavela uko babana kabili kukupokelelwa chali ni Paulo ulekeshe ni pano ifyaso sele elonga ni febene atemwa ni malaika wa mumulu onse ubila kulimwe mbila nsuma yalekana na iyo twabilile kulimwe abe wakungwe chilai milaso safye nchile sumini shanya na imwe vata atareke nifye abe wakungwe chilai lakini mbelenge besi na imbi
as we said before. So say I now again.
If you mbali lepo kusosa, na nomba ndwe sosa kabiri, ngo muntu avila kuri imwe mbila nsuma yale kana na iyo, mapo kirele kare, ave wakungwe chilai. Ya chishinka, nomba, munyina nkashi, kachari nilesa obushikubumbi, kabiri ine ndeso secho kutila, ndesu vila, tekukanava, wabulo mchinshi. Ichase ndele ine okutimone, akaka nono, nomba ndomfa wino, jile tunganya ndomfa wino, mbafye wapalwa mkushimikira. Ndailaba ne mwine kabiri, ndamisunga muno mpaka na ishiba, mwatendeko kushipula kabiri, mwanaka, delo, owe ine, ngaimwe kuchimwa ishiba fye, ifyo mfuwa ya imwe kubakuli ili enchende. Mwamona, kabiri, ilio ine, ndewe keshapo, deso saichi, na kabiri. Ilio ine, ilio aso serenatile, tena, kutichachita atile ushe ulefwa yo kumona ifyo impela yaba kabina lilolekeshe kumwa no kuimona ne mwine ninsendama pali apa busanshi mucine pali ngishi bali nchitaita lisana kuishibo kuti kutila ndemwe bayichine tofa yo kumwipushe chintu chimongezo Samuel asosere iliyo tarasuba Sauli mshena litalo kumwebe chintu ichili chonse mwishina lya kwa shukuru lelo icho itali chishinka ushe cho chishinka yonse chilabe chishinka Shina litala kuisa kulimwe nokulomba indalama temwa chintu chili chonse cha parafilia iyo mwamona tatala kuchita tala kuchite chintu chili chonse ona yese shino busuma bwandi bonse kumutungulwira kuli Kristu yofine nomba bafwayo kususu kutira ndikalingulula kwa matontonkanyo na mwishiwa kulingulula kwa mano kwa pulamo bantu fili fintu fili ngilo kuisa haibele yaso safikesa katika jane na yambre bakenye Mose alichitile mpe fike fintu fimofine ifyo Mose achitile mpaka chaishile fika kuchirangisho ya chishinka delo yibukisheni jane na yambre ya kutibonda pe vena te kutibonda pe kutibale te finkunkalelo te kuti pasifumiepo mwamona chisuma nomba lesa nikonda pa Chebo cha kwa lesa, tai kalira ukube chine. Nadiesha ukuba wachinka na imwe, nadiesha ukumweba chine. Nari, pamiaka nari mwama kumiatatu na umo. Nari mini na palichi chintamba, ukuyano kubwela. Pamiaka mwama kumiatatu na umo. Kabili ubushi kubumbi, kutinaya, ukuyamubukata, ukusha ichi chintamba. Kulia kwava, umukashi, umwana mwanakashi, tata, nyina. Bonse bali shikwa okuchiruka palya pene abanandi abasuma nali mona imboko shishamo kabiri na maluba okubikwa pano kabiri kuishiba obushikugumo okutira yandika abanayo nomba ili achishinka lelo mufuma chumi ukufuma mumutima wandi onse Nde mweba no mutima wandi wonse nde chetekela nalishimikira kuli imwe imbila nsuma ya kwa shukuru Yesu Kristu nde chetekela kutila mulingira kubatishwa chila mu muli imwe mwishina lya kwa Yesu Kristu nokukokerera ulubatisho lwa mpashi wa mshilo kabiri lyonse iliyo mwachichita kamiletela kusekerera mutende kutekanya kubusuma kunakirira kichongwe kushipikisha chetekelo kabiri ubushikubumbi icyakitike kuri ine luryo lucero cyayishiba tekuti nsose nomba ngatakutira nali muno mu mubiri wandi kabiri na mwene fye kimonwa atemwalimbi nalisenderwe ukufuma muno ukuyakulya cishibe tekuti nsose kintu kye kimona ishiba kutirana nali no mwenso lyonse wakufwa lyenchende inono ya lubora, nelo tekumfo mwenso Yesu tekuti ese mkumsenda, nomba, ya kweto mwenso parichiri ya pantu ine, ine nshati nine chiria, nelonga kuti na mkumanya imwe kabiri, ukubafie fuve fuve, uwakale ule ululuka mulia mulwelele, leo ndemo na nomba, yu na mwene bali ya bantu, bali ya batunturu.
And they were people who once associated me here on earth, even to my first wife, she wasn't my wife. She was my sister. She never called me her husband. She called me her darling brother. There was no sex, no feelings of that type. It couldn't be. It was perfect. It was sweetness. It was perfection. I'm wondering. I don't know. I'm wondering, is that what she seen before she left the earth? When she was young in the hospital, when I called her, and she said, Billy, you have preached it, you've talked about it, but she said, you don't know what it is. She said, I have no more desire to say it.
Amen.
I wonder if that's what it is that godly, saintly old man of F.F. Bosworth, who stood in this pulpit, who's preached with me around different parts of the world, old F.F. Bosworth, all of you nearly knew him, godly, saintly old man. 2 hours before... Well, about a week or two before he left, I went to him, and there he laid back there, weighed nearly 90 years old. His little old arms reached out, his little bald head and that white whiskers on his face. I grabbed that old man in my arms, and I screamed, my father, the chariots of Israel and the horsemen thereof.
Na kwa litara ukuba umuntu uyo watalire ukuimina kwa Pentecosti, kabili ali umutumwa watine, chari ni F.F. Bosworth, wasanguluka, walungama. Mbila nsuma itunturu. Mwamona, tali, ni Bosworth. Kabiri, iliyo na amu ikete, mamo koyandi, no kubilikisha. Tata, tata, amacheleta ya Israel, na bakabalwe, abobaisa. Atile, we mwana, ikala muibala. Atile, ukachimpye, ababa mwaba lumendo, kumpanga ya fyalo fya kutali, nga kuti wachita, iliyo tabala tuwalako, uwele wele, uwingi. Kuri alubali, batwali lele yembila nsuma itunturu yo wakwata, we mwana. Atile, ukapyunga bobe, kabula tendeka, kufyo bukaba. Atile, iwe, niwe Branham umupyafye. Atile, iwe, uli umwaiche, we mwana. Atile, mwina Bosworth ndine myaka ya kufyalwa makumi yane, na chine konse konse. Atile, iwe, kabula tendeka nakalia. Atile, mileka ababa kashimikila ba Pentecost abalumendo baka ekulia, nungwele wele uwingi, noko naula ichintu, kabili nokusenda ba chilolone chalo chonse, okutusha yena ilio taula ya kulia. Atile, kabile pantanshi mnina Branham, wali ila nembila nsuma, yo wakwata. Atile, de chitikela okutila uli umutumwa, atemwa kasesema, uwa kwa shikulu, desa wesu. Nalolekeshe kuli wene, nalimukumbete, maboko yandi. Atile mwina Bosworth ndefwa ya kukuipusha ili pusho. Yari ni inshita inshi ya nsansa sana iyobe, inshita iyobe, imiaka yonse iyo washimikile. Atile, ino ine inshita mwina Branham. Atile, na wishi wokuti ulefwa. Atile, tekuti mfwe. Atile, chinshi mulandushi cho winga sosero kutila hii. Inshita iyobe ya nsansa sana. Kwari umu inshi unono. Atile ni indala pano nechi nso chandi ukulolekesha pali ulio mwinshi. Mini tili yonse, ulia uona atema, kabili ulia uona shimi kireko no kuimi ninako yonse hii ubu mibwandi. Halino kuishila ine pali ulio mwinshi, kabili naraya na mkwe. Nalolekeshe kuli ena na tonton kenye na nalolekesha umusangomo wine yofyo ninga chitakuli Abraham Isaki nangu Jacobo. na ikete ukuboko kwakwe na atile munyina voice we ifwe babiri twali chetikira lesa omwine twachetikira ichintu chimochine tena mina kwakwa lesa nakula shimikira mpaka omuku akulekeresha ukafume mumbiri wandi kekara wachine kuli lesa yetwe na ishiba ifya kuikala chakala nchanye pambira nsuma ulubali ululilonsa temwa inchende ilionse dino kuikala wachine yetwe na ishiba kuikala munyina voice we tukakumana mumpanga iyawama uko kwa kabene akabiri umwaiche atemwa kukanaba umukote na kabiri lero umwaiche antile ukaba kulya munyina Branham wisakamana kabiri ora imo iliyo ama ora ya biri iliyo talafwa na limwemie shibiri yako nkirepo na tonton kenye ali mukufalilia umukashi wandi ali shiremo mukumumona enaliyo nsale tonton kanya sana palwa ena iliyo kabiri pamka boss we kabiri na limwama ora ya biri ali lambalele kusendama aishirebuka alolekeshe kabiri alitolweke okufuma babusanshi bwakwe atile bamayo chisuma nshamu monapo pamiaka ingi batata munyina Jim jinsi atile katumone yo wali umo wawapili bulwa bandi kuli shikulu ku Joliet Illinois alipile pamiaka makumi asano mwamona atile niwenka shikampanda na kampanda nani kutunguru ile kuli shikulu kukulongana kwa Winnipeg tinshi kuyupano nka shikampanda na kampanda takumonapo mwamona waishile kuli shikulu kwa kutila no kutila kabili pama ora ya tuntulu ya bili alipo chenye maboko na bali abu atunguru ile kuli shikulu aendele ukubwekela pa chipulo chakwe nukulala panshi achilinge nyama boko yakwe kabiri chilia chali echo ushe munyina FF Boswell aingire muri lye mpanga iyo Yesu anengere kumona Einstein be abushiku gachali echo ena ari kulya omulumendo muno abushiku lesa atushe umwe wakwe kabiri lekeni ne ningala ikala wachinka nganshi pakutira kengere muri lye mpanga kabiri shireke nimbe wachine umubonzi kwa Kristu don't feel insoni obumi bwandi Dinensoni, lelo ine, ganaribe mbuka kuli imwe mwebantu, imwe na mungu atila imisha kuisa njeba. Mwamona, ndesho kuikala walunga mamufintu fionse tole saanenga kukusena imina kwakwe. Mwamona, lelo lekeshe ni mweba nandi, na mungu atila imisha angamwari ishiba ichintu ichili chonse, ichaba ichalubana nobu mibandiseni, munjebe chena. Kabido lekeshe ni mungu atila imisha kukuimini na pano, nokushimikira imwe imbira nsuma ya chine. Nimi kwa tiremi shapantu ndesuvira kukumona chila chimwe cha finso fienu. Abalu mendo na makashana kukuchiruka fie uli omushirwa kulia lubali. Chaba fie umupu umopakati pantu muli nomba na kulia. Nomba chilia chishinka eko kwa aba kulia. Kabili lekeni lesa wakusena minakonse. Lesa wamumulu. Teku kana kwa ta umuchinshi. Lelo mukatina tata. Bali uliobu shikobu kalamba. Hiliyo, tuke minimu wako kunu mapano kabiri. Nukukwata imibili Yesu ya panonse na kabiri. Pakutila tuinganwa. Nukulia imianga shine mfisabo ya mpanga. Akakula mayanda kabiri bambi. Tabake kalemo. Akabiale imianga shi kabiri umbi. Takalieko kuliena. Mamona, umuntu mwabiale imianga shi umwana wakwe. Aisa senda. Hiliyo kabiri umwana wakwe aisa senda. No wakwe, lelo temulu yumulandu, haka uviara no kuikala palia, mamona, ya chishinka, kukaba kulia umunya yaya. Kabili lekeni muni liempanga, lekeni nkamone chila umumuli imwe. Kabili nini shiva, kutila ndelanda, muno nakuliva, kashimikila wa mubeni batatu. Kabili, mwewa mnina, chile sosa ichi, hukumu mfisho bubi. Ndi uwa mubene batatu naine. Nalichitikela muli Trinity. Itatu imi atemwa ama ofeshi ya tatu waya kwa lisa. Tata mwana na mpashu wa mshiro. Lelo teba lisa batatu. Mwamona. Nalichitikela kwa ala imi vele itatu. Mchine chine. Nalichitachiri ya no mtima wanduonse. Tata mwana na mpashu wa mshiro. Lelo teba lisa batatu. Yena ya bafi imi vele itatu. Atemwa ama ofeshi ya tatu waya kwa lisa. Desa aikele nishita imo mulibu tata mwana kabiri nomba umupashu wa mchilo. Ilesa mwine muma ofeshi ya tatu. Kabiri bali kwata kabiri tata mwana na mpashu wa mchilo. Deshina ya kwa lesa na kalia. Lesa alikuwa taishina limo kabili ishina liyakwe ni Yesu. Aibele yaso sa ulupuwa mumulu. Wai ni kwa Yesu. Kabili ulupuwa mwisonde. Wai ni kwa Yesu. Tika chishinka. Eto lesa alikuwa taishina limo ishina liyabuntu. Alikuwe taishina iliyaleitwa Yehova Jire, Yehova Rafa, iliyafyari ifya kulumbwilako, iliyakwe ifya bulesa. Lelo alikuwe taishina limo Yesu. Kabili ulia ni wene. Kabili mchine wa mnina. Ngata mle subini shanya na ine, ivukisheni, nka mkumanya kuliri enchende, nanguchibethyo. Mwamona, nkawa kulia wapamuna imwe, kabili lesa mupale, kabili nalimutemwa, kabili ndepwa yolu kuta, ukuivukisha nomba, pamulunguru chelo tuino kuisa atende kila kufumapa, kabili ndino kuesha kukana musunga na kabili ukuchila tukuloko, kakutila tuinga kwata ukulongana kwa mchungulo, ngakuti, Tuachichita, kabiringa kutina chitange fyo nchichile muno bushiku, teni sate, mwishe, mulembe loluse, mwema nandi, katikwete nchita ingi sheleko, batemu ikwa, de muita, batemu ikwa pantu, efyo muli, imwe, muli batemu ikwa bandi, na mwishibaichi, lekeni, ili pano ile mboli ya isa. Paulo atile, imifubilo bufuba, ulu kutalu wakwe, bufuba wabule sapantu, Na mulengele kubekela, machimonecho, chiria, tachileta, chiria echo, pantu na mulengele kubekela, kuli Kristu ngana chungu, kwa msangwela. Nomba, kata kutila chikachari, ichine lilia, palibu jabushiko, atile, mali abantu batile kuline, atile, Yesu akesa kuliwe kabili iwe, ukatupela kuliwene, na chungu, kwa msangwela. Pinguwa nechevo, kicho wa shimikile kulivena. Kabili dole kesheni, ngande shimikila kulimwe, ya fine pio Paulo wa shimikile kulukutalu wakwe, ngevumba liyakwe like ingira mo, neri Yesu, like ingira nalio, pantu tukwete chintu chimochine. Amen. Katikonta mikemi tuwe Yesu nomba, ilio tulesosa, lesa, amupale.